Blog Talk Radio.
Matwi raditahuka ivugiri Washington DC turi kwa gatanu ni tariki ya kane z'ukwezi kwa munane umwaka ni 2023 kuri uyu munsi rero muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye tukaba dufite isaha 8:19 ku isaha Washington DC mukaba rero ho muri mwebwe ari ku mugoroba kuri iri joro turi kumwe rero n'umutumirwa wacu General Kayumba Nyamwasa ngira ngo mbanze mbayikaze mwese tugiye kubana muri kino kiganiro cyacu uyu munsi bite na umherereye cyangwa cyo imugoroba bite na umherereye nkuko twa twabibaranike rero kuri imugoroba Johannesburg muri Afrika y'Epfo kuba ari Kigali mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari mukurikirana ditahuka mwese mukamuha ikaze mukuza kubana natwe mutanga ibitekerezo mu buryo bumwe cyangwa ubundi mukoresha imbuga nkoranyambaga kuri YouTube live commentaires zirimo respect ntabwo ndi bwotorize babandi baza bavuga ibintu bidatandukanye ibyo tuganiraho ku ngingo tuganiraho niyo mwatanga ibitekerezo tukaza kubasubiza kandi byose bibaye mu bwubahane kuri Facebook live namwe mudukurikiye muraza gutanga ibitekerezo byanyu ndizera ko nza kubona umwanya wo kureba iby'ingenzi biza kuzamo kugira ngo umutumirwa wacu aze kugenda abashubije ntawe asize inyuma ku bibazo mwaba mwibaza hari byinshi tuza kuganira bimwe natangiye kubyakira ariko wende ibindi ndaza kubibona bitewe n'ibyo nyine mwandika ntatinze rero General Kayumba biraneje kongera kubana nawe ikaze mu kiganiro cya Raditahuka
murakoze Serge tubonera umwanya wo kugusuhuza n'abandi mukorana ariko tubonera n'umwanya wo gusuhuza abanyarwanda bose aho baherereye abari mu Rwanda n'abari mu mahanga mwese turabasuhuje kandi Serge murakoze kwa muduhaye umwanya kugira ngo tuganire murakoze cyane
hari haciye igihe kitari gito mbanzi neza ko muhugiye mu mirimo itandukanye hano kuri Raditahuka tuba dukora akazi k'ubukangurambaga umunsi ku munsi abanyarwanda barakurikira baza bati politiki igeze he nyemerera mbere y'uko twinjira mu bitekerezo cyangwa byo tugiye kuganira twari duhikaze abadukurikiye Sano Fugada ati tunakupenda General Kayumba Mugisha Edi ati ikaze mu kiganiro afandi nk'umuntu wakoranye na FPL turagukunda Perfection Jamba afandi wa Munguramba Serge n'umutumirwa wawe namwe mwese mu kutwandikira rwose tubaha ikaze General reka duhere muri politika y'uburyo nyarwanda uri umuyobozi uri vice coordinateur wa kabiri uri vice one abantu bashaka kumenya politiki y'urunyarwanda ya gazete magingo ya kuko mu bikorwa byacu bya buri munsi tubwira abanyarwanda ko turimo gukora kugira ngo tube twarangiza akarengane kari mu Rwanda. Nka visi wani umuyobozi mukuru w'Abanyarwanda, ihuriro rihagaze rite rimo rirakoresha imagingo ya kuri politike yo kugira ngo tujyane impinduramatwara mu gihugu?
Murakoze cyane Serge. Ihuriro nyarwanda igihe ryashingwaga cyane cyane ryari rigamije kugira ngo rihuze abanyarwanda, kuko muri icyo gihe hari ikibazo cy'abanyarwanda bari mu buhunzi, bamwe bitwaga abajenosideri, abandi bakitwa intasi za RPF cyangwa abajura cyangwa n'ibindi. Ariko ikintu gikomeye cyane ni uko ihuriro nyarwanda ryashoboye guhuza abantu b'ingeri zose tugakora ikintu kimwe kugira ngo noneho dushobore gusunika no kumvikanisha neza ibibazo by'abanyarwanda bari mu Rwanda, mu gihugu n'abari hanze. Kubera yuko kugeza n'uyu munsi kimwe n'abandi benshi bari hanze ntabwo ari ihuriro nyarwanda twenyine, niko tuvugira abanyarwanda mu Rwanda baba bakandamijwe, kuko bari mu Rwanda bose ntibashobora kuvuga, ariko no kugaragaza n'ibibazo by'abandi bari hanze. Ibyo rero twashoboye kubigeraho, nubwo yenda dushobora kuba tutarabigezeho ku buryo twifuzaga, ariko twarabishoboye. Ikindi ni uko uko imyaka yagiye yicuma, ihuriro nyarwanda ryagiye ryiyongera abayoboke. Nibyo hari hamwe yenda aho twagiye dukorera ugasanga hari ibidukoma mu nkokora cyane cyane Leta y'u Rwanda, ariko ubu ngubu dufite abayoboke benshi kandi mu bihugu byinshi bitandukanye. Ibyo rero nabyo ni ibintu twumva nk'ihuriro nyarwanda twagiye dukora kandi tugikomeza gukora. Ikindi ni uko nk'ihuriro nyarwanda mu bihugu byinshi aho ugeze bakubaza RNC, kandi natwe aho tugiye turasobanura tugasobanura RNC, n'unyuze hano abaza RNC. Ariko hari n'abandi ntabwo RNC yonyine babaza, ariko ubwo warumbajije ndakubwira ibya RNC, nkingira ko tugomba kuba twarakoze bice ku byo yenda twifuzaga gukora n'uko tutakoze byose twifuzaga, ariko ibyangombwa twarabikoze kugira ngo tumenyekanishe RNC mu buryo bwa diplomasi, ku buryo n'umuntu yenda w'umuyobozi cyangwa n'umunyamakuru aho yaba anyuze hose abaza RNC. Ibyo rero ni ibintu twakoze no kugira ngo igitutu Leta y'u Rwanda yagiye dushyiraho ibyo kuduharabika twita abateroristi, batujyana mu nkiko bajya kwandikisha muri za UN, ibyo nabyo twarabirwanije tubishyira ku ruhande turanabitsinda, ariko byafashije n'abandi bashobora kuba baregwa muri ubwo buryo, kuko bari bazi ko batwirukana cyangwa bakatuca mu gihugu, naho twagiye tukahabura amahwemo, ariko ntabwo ariko byagenze. Ndibwira ko ibihugu byamaze kumenya neza ko RNC ntabwo ari abateroristi, RNC ari abantu barwanira amahoro kandi bashaka kugira ngo igihugu cyabo kimeze neza. Mu magambo rero yenda himye Serge, nibyo byinshi twagiye dukora kandi n'ubu tugikora tugikomeza, kuko guhindura ubutegetsi bw'igitugu kugira ngo none hejo buzaba ubutegetsi bukorera abaturage bisaba byinshi, kuko ubutegetsi baba bafite amafaranga, bafite za ambasade, bafite iki. Twebwe rero cyane cyane dushingira ku musanzu y'abayoboke, abashaka kugira ngo mpera ahangaha nshimira cyane cyane abayobozi n'abayoboke ba RNC. Ibyo byose byo mvuze kuko nibo babikoze kandi bakabitera inkunga bakaba bagikomeza amagingo ya. Murakoze cyane Serge.
urakoze cyane general mu byo usobanuye nyine usobanuye uburyo ubuyobozi bw'ihuro bugenda busobanura ikibazo cy'abanyarwanda hirya no hino ibyo biri mu cyo twita gukora diplomasi isabwa gukorwa na buri muntu wese ntibisaba yuko wagombye kuba uri mu ihuriro hari ikibazo kigaruka kibaza kiti ihuriro mu myaka rimaze imbaraga mwashyizemo mu gukomeza kubwira abanyarwanda guhuriza hamwe imbaraga mu bikorwa by'ubufatanye ubona umusaruro ushimishije w'akazi ihuriro ryaba ryarakoze kugira ngo rihamagare buri nyarwanda babashe kwishyira hamwe babashe gukorera hamwe na za initiative ubona zigenda zivuka zisohoka role y'ihuriro iba ari iyihe kuri icyo gitekerezo
murakoze cyane kurwanya igitugu ntabwo ari ibintu bitebuka cyane nk'uko abantu bakabyifuje kubera yuko igitugu nyine nk'uko nakubwiye kiba gifite uko gikora gifite n'ibigifasha cyane cyane kuko baba bafite igihugu ariko ba RNC imaze imyaka icumi ariko urebye n'abari bari ku butegetsi bagiye kugera mu Rwanda kugira ngo bafate igihugu bamaze imyaka 30 ntabwo ariyo nifuza kuko yenda bo n'inzira banyuzemo ishobora kuba atari inzira tuzanyuramo kuko twibwira ko twebwe twifuza inzira y'amahoro kandi twagiye tuyivugana cyane twifuza ko aribwo buryo bwiza kuko abanyarwanda aho bavuye ntawakwifuza kongera kuhabasubiza ibyo rero ntabwo ari ibintu byihuta cyane ariko murabizi ko hari abantu bamwe batari n'abanyarwanda bagiye babivuga bati inzira muri mwe niyo nzira nziza tuzabafasha kugira ngo iyo nzira muyigereho ariko ibyo aribyo byose uko tubyifuza ntabwo bishobora ko ari ko birimo gukorwa aha rero seje nk'uko wabibaza ukavuga uti mubona ibyo mukora mumaze kugera ku buryo bwinshi bushimishije uko icyo umuntu aba yifuza byose ntabwo ariko abigeraho hari bimwe tutashoboye ariko hari byinshi twashoboye kugeraho ubwo rero ibyo aribyo byose niyo yaba ari na leta nabo ibyo bashaka byose siko babigeraho ibyo rero twebwe tukomeza tugakora tukaba rero dukangurira abanyarwanda kutarambirwa kuko kurambirwa ntabwo bisobanuye ko igihugu kiba cyavuyeho kandi uharanira uburenganzira bwe ntabwo akwiye kurambirwa ni ngombwa ko uhozaho kugeza igihe umaze kugera ku cyo wifuza maze rero Serge ibyangombwa bigendana no kugira ngo dukangurire abanyarwanda kumva inshingano zabo kumva uburenganzira bwabo ibyo turabikora nta nubwo tuzanabihagarika ibyangombwa byo kugira ngo tugaragarize abafatanyabikorwa cyane cyane batari n'abanyarwanda ibyo duharanira kugira ngo bumve uko biteye nabyo turabikora no kugira ngo dushakishe uburyo bwose bwatuma tubigeraho nabyo ntabwo twabiretse numva rero ibyo nakubwira murakoze cyane
urakoze cyane ihuriro nyarwanda muri iyi myaka 13 rimaze nta munyarwanda utarizi cyane cyane twahira no mu Rwanda uko ubutegetsi burirwanya uko bariharabika bagerageza kuri sibangatanya no kuryita amazina y'urukozasoni kugira ngo abanyarwanda batinye kurijyamo ariko ntabwo bifata mu bikorwa bya politiki bya buri munsi intumbero ya mbere ni ukuvuga ko tugomba guca akarengane kari mu Rwanda ariko abenshi baravuga bati afazari wenda Kagame aretse kwica abantu abanyarwanda bagira agahenge abandi bakavuga bati afunga urubuga rwa politiki abantu bagira agahenge abandi bakavuga bati yemeye gusangira ibyiza by'u Rwanda abantu bagira agahenge urumva ni muri ya nzira y'amaburakindi baba bavuga bati afunguye ahangaha abantu babasha kugira agahenge kuko hari abanyagitugu bamaze imyaka 30 ejo noze ndeba urutonde rwirimo kuba muri Afurika magingo ya urabikurikirana muri politike aho za kudeta zazgarutse aho urubyiruko ruvuga ruti turambiye politike z'abasaza nk'umuntu ufite experience mu mpinduramatwara iyo ureba politike y'u Rwanda magingo ya eske twavuga tuti ni amaburakindi twemereye ibyo tubonye byose reforme ubona ikeneye mu Rwanda ni iyi uyu munsi sekiteri ubona yakurwamo reforme umunyarwanda akavuga ati nubwo Kagame ari umunyagitugu ariko atanze agahenge akoze reforme abanyarwanda babasha kwibonamo nizi efekte rubona zaba mu reforme mu Rwanda ku buryo umunyarwanda yatekana
urumva ubwo icyo byayivuze nuko yenda umbajije ibyakabajijwe Kagame ibyakwiye kuba yenda yakora muri reform kugira ngo noneho u Rwanda rutekane mbere na mbere nuko akwiye kubaho kwishyira no kwizana simbye kintu cyangombwa liberty and freedom igihe abantu babonye uburyo bwo kwishyira bakizana burya buriya nibyo byitwa amahoro urabona hino ikintu cyitwa security cyangwa na peace ariko amahoro buriya aturuka mu kwishyira ukizana igihe abana bafite uburenganzira bwo kwishyira bakizana ni ukuvuga ko bashobora guhura bagahurira no mu yindi miryango ya politiki nabo bakazana ibitekerezo bishya mu gihugu byatuma igihugu cyubakwa ikindi cya kabiri bituma bitani inzangano bigatuma abantu competition itaba yayindi y'inzangano kuko igihe umuntu atishyira ngo yizane nubwo ko buri gihe abashaka kugira ngo akoreshe ubundi buryo bwatuma ubwo burenganzira abubona bamwe rero muri abo ngabo bashobora gukoresha imbunda bashobora gukoresha uburyo bundi bwose kubera yuko ubwo burenganzira uba warabubimye icya kabiri hakwiye kuba reform ni ibintu bigenda nanoneho na demokrasi kubera yuko niyo ubona Kagame ategetse u Rwanda ubu ngubu hafi imyaka igera kuri 30 kuva muri 1994 kugeza ubu ngubu ukarimo kumvira ba dictators bamaze imyaka 40 nawe niyafite none se icyo gihe umubara nk'iki ugomba kumera nk'abo ngabo kubera yuko abo bose akenshi ntabwo bajya babaho neza abije bigenze gutyo ugafata imyaka ingana nk'iyo nuko n'ubundi abandi n'abashobora kuzaza bakakuvana mu buryo butari bwiza cyangwa nabo bakumva bashaka kujya mu nabo bazaze bafata ubutegetsi bamare imyaka ingana nk'iyo ibyo rero igihe mubona abategetsi bamwe na bamwe cyane cyane ko tuvuga no mu Rwanda hari abagenda bakavuga bati ni wewe wenyine udahari ibintu bizakunda ni wowe wakoze ibi n'ibi uguma gukora ibi n'ibi n'ibi ibyo byose na Mobutu barabimubwiraga n'abaminyi barabibabwiraga kuba rero babimubwira si wowe wenyine bashobora kubibwira ariko mutibwira ngo kubumva ko umuntu ashobora kugenda akicara hejuru y'abantu imyaka 30 akibwira ko abantu bashobora kubyemera bose ibyo ntibishoboka nibyo koko abanyarwanda bose ntabwo bazahunga ngo bave mu Rwanda ariko aho tuvugira ubu ngubu igihugu cy'u Rwanda nicyo gifite abantu benshi yenda rwose Congo kubera ziriya ntambara za M23 ibihugu byo mu karere abanyarwanda nibo bahunga cyane ugiye mu Buganda ukajya muri Tanzania ukajya mu Burundi ukajya muri Kenya uvanye intambara za Congo u Rwanda nirwo rugira impunzi nyinshi cyane haba ari impunzi zahunze kera ariko urebye n'impunzi zihunga ubu ngubu ibyo rero bivuze iki ntabwo ushobora kubwira abantu ngo igihugu cyateye imbere ngo twubatse amagorofa twubatse imihanda kandi abaturage bahunga ibyo abaturage bahunga ukwiye kumenya bahunga iki niba uvuga ko wateye imbere ibintu byose bigenda neza kuki abaturage mu gihugu cyawe bahunga bagahunga igihugu bahunga rero ibintu bibiri bikomeye cyane bitatu nako icya mbere n'ibyari nakubwiye byo kubura kwishyira kwizana ariyo lack of peace bo wibwira gusa kuko ufite imbunda ntawe gutera kuva muri Congo ntawe gutera kuva muri Tanzania ntawe gutera kuva mu Burundi ukibwira ngo icyo gihe ngo abaturage bafite amahoro no igihe ukandamije abantu barahunga icyo rero ni ikintu gikomeye cyane muri ibyo rero kuko nayo kubwiye biriya bibiri cyo kwishyira ukizana akubwira ikintu cya demokarasi yuko niyo wayobora abantu buriya abantu bashakisha ikintu cyitwa change imyaka 5, 10, 15 abantu bashakisha ikindi kintu gishya ntabwo bashakisha kumva ko umuntu umwe yaguma aho ngaho ibyo rero akwiye ko nawe abyumva akamenya ko abantu bamurambiwe yantererwe imwe ya buri gihe abantu barayirambiwe cya gatatu ni ikintu kigendana ni mu kibazo cy'impunzi Serije urwanda ni time bomb kuko ugiye kurebuka reba impunzi z'abanyarwanda ziri muri Malawi ziri muri Mozambique bari muri Zambia bari muri Congo bari muri Rwanda bari he igihe gifite abantu b'impunzi bameze kuriya babyara impunzi nazo zikabyara izindi bakwiye kumenya ko icyo gihugu nta mahoro kiba gifite kubera yuko aba bantu bagiye hanze bakagenda muri ubwo buryo ukumva gusa kuzagenda ukajyayo ngo ukazajyana y'abasirikare kugira ngo babemeze none ngo ujye ubazana ngo nibaze barebe igihugu cyabo ubwo bwaba batabishaka niyo baba banabishatse ariko umuntu aza kureba igihugu cye ari we wamutumiye kubera iki ibyo rero abandi mu bindi bihugu bicarana n'impunzi zabo bakaganira bagashakisha uko ibibazo byazakemuka n'ubu ngubu urebe Kagame yirwa abwira Tshisekedi ngo navugane n'impunzi z'abakongomani bariya abanyamasisi bahungiye n'abanyajomba bahungiye mu Rwanda we yari yigera yibwira ko byaba ari ngombwa ko yavugana n'impunzi ziri mu bihugu byose byomvuze kuri we rero abanyarwanda bahunze azabagarura akoresheje imbunda ariko abasirikare abanyarwanda bo muri Congo cyangwa n'ahandi bo bazavugane n'ibihugu byabo akanatinyuka akavuga ngo dayaloga narabibonye mu nama ngira ngo y'abayobozi b'ibihugu yari yahuye i Bujumbura avuga ngo dayaloga none dayaloga yibwira abakongomani we ko atayigira ikindi akwiye kubaza neza ngo muri za 90 kuva 90 kugera 93 hari imishyikirano yagiranaga na Leta y'u Rwanda we ashobora kuba umutwe we yibwira ngo Leta y'u Rwanda yemeye gusa kugira ngo ijye nawe mu mishyikirano kubera yuko yabarasaga nkaho ndetse we yenda yaba yibwira ko icyo gihe we muri FPR imbunda ari we wazicuraga ariko aho yazikuraga n'abandi bashobora kuzihakura ibyo nabyo kandi ntabwo ibyo dukeneye ntabwo dukeneye kubera yuko intambara zabaye muri kiriya gihe ingaruka zazo ntabwo nibwira ko hari uwazifuriza abanyarwanda ikibazo rero cy'impunzi ni ikibazo gikomeye cyane kumva ko wafata abanyarwanda bagahera mu mahanga bakaba aho ngaho ubwo rero warumbajije uti wowe ibyo wumva byakorwa ni ibihe ibyo ni byo bintu bya ngombwa cyane kuko ikibazo biri mu Rwanda ni ibibazo bitatu icya mbere ni ikibazo cya demokarasi icya kabiri ni ikibazo cy'umutekano icya gatatu ni ikibazo cy'impunzi ibyo ni ibibazo bikomeye cyane ibindi bibazo ni ibibazo biri structural abandi bari mu Rwanda nabo kuko baba bafite ayo mahoro babyigana bakarangiza ikibazo ariko noneho uko Leta y'u Rwanda ikomeza kunangira nako abahunze nabo bazakomeza kunangira ejo n'ejo bundi ibizavamo ntabwo mbizi murakoze cyane
murakoze cyane General ku bisubizo utanze uti ikibazo cya demokarasi n'ubuvuga no gufungura urubuga rwa political space uburenganzira bw'amashyaka mu Rwanda gakora ni ikibazo cy'umutekano inzego z'umutekano zigomba kuba reform ikindi ni ikibazo cyo gukemura impunzi ni ibibazo bitatu bikomeye kandi ubona muri iyi myaka ishyaka FPR riri ku butegetsi cyangwa Kagame kuko ishyaka yararimize turaza kubigeraho urabona yuko ibyo bibazo birakomeza kwiyongera ntabwo bigabanyuka ikibazo cy'umutekano urakizi kuko wabaye mu nzego z'umutekano uri umusirikare ikibazo cy'abantu banyuruzwa ubona amaraporo ari hariya y'imiryango mpuzamahanga akomeje kugaragaza uko umunyarwanda atotezwa ibyo nduvubizi none iyo ureba nk'amashyaka ya politiki mu Rwanda twebwe twemere ko turi hanze y'u Rwanda hari Victoire Ingabire uhora uvuga ati ndashaka kwandika ishyaka n'uyu munsi byaramunaniye hari bariya ba Frank Habineza tubona bagerageza uko bashoboye ariko nabwo ugasanga bakora ibyo bategekwa n'ubutegetsi twe turi hanze bavuga yuko dufite imbaraga zafasha abari mu gihugu kugira ngo ibyo bigerweho iyo ukora assessment kuri opozisiyo nyarwanda twihereho twebwe muri nyarwanda ubona dukora ibihagije niba tudakora ibihagije twakora iki kugira ngo n'abandi baturebereho General
gukora ibihagije icyo ni ikintu umuntu yenda nkanjye nkivuze yenda kitasobanuka neza kuko umuntu uri mu Rwanda we yakwibwira ko gukora ibihagije ari uko leta ejo mu gitondo yaziduka yavuyeho ariko njyewe nyibwira ko umuntu akora ibyo ashoboye muri situasiyo iyo arimo RMC ukwikora ibyikora ndibwira ko ikora ibyishoboye kandi hariho yenda n'ibyo idashobora kimwe n'amashyaka ari mu Rwanda amashyaka ari mu Rwanda bayashyize muri platform mu kintu kimeze nk'ubwato aho bahurira ariko RPF akaba ariyo ibitegeka n'ikimenyimenyi igihe bagiye mu matora andi mashyaka atora umukandida wa RPF iyi myaka yose bajya babeshya ngo bagize amatora aho rero iyo ntabwo bavuga ngo ni opposition none se uri muri opposition uratora ukwiye kubuhangana nawe ibyo ntabwo ari byo ntabwo bisobanuye rero ko atabaho na alliance nayo ndayemera cyane kandi igihugu cy'u Rwanda cyo gikwiye kuzakorwa gikwiye kuzahorwa neza igihe amashyaka azaba ari mu Rwanda akwiye kugira alliance ariko ntabwo bavuga ngo alliance yose ikwiye kwiri ku butegetsi ku ishyaka riri mu butegetsi ibyo ntabwo byaba ari byo icyo gihe ni ko option ntabwo bibikira alliance kuko muri politiki habamo uburyo bubiri bw'abantu bashobora gukorana hari icyitwa fusion ushobora gufata ishyaka rimwe rigafyuzinga n'irindi rikaba rimwe bariya rero bari mu Rwanda bigaragara nk'aho babaye fused muri RPF kuko babaye co-opted kubera yuko bo ibyo bakora baganisha mu gufasha ishyaka riri ku butegetsi ni ukuvuga rero abaturage ntabwo bagira ubarengera igihe ishyaka riri ku butegetsi ryakoze nabi bariya kubera ko bagiye muri fusion cyangwa co-option icyo gihe ntabwo bafite ubavugira ubundi buryo bushoboka ni cooperation uko bashobora gukooperatinga mu mashyaka ariko mushobora gukooperatinga kuri agenda runaka indi agenda ntiyumvikaneho tuvuge nk'ibyo nibyo bavugaga nk'ubu ushobora te gusobanura gute ukuntu nk'abantu nka ba Gasasira bariya bacuma bafunzwe icyo gihe wibaza uti amashyaka ari mu Rwanda nk'abariya yakabavugiye niyo waba uri muri cooperation na RPF ariko bavuga ati ibi ntabwo ari byo ariko ibyo ntabwo bashobora kubivuga ibi rero nibyo navuga kuko guti amashyaka ari hanze amashyaka ari mu Rwanda uko amashyaka yo mu Rwanda aboshywe bakayabohera mu bwato n'amashyaka ari hanze abafite ibibazo bihari ngira ngo ndabyibuka ko abari bavuga ati tujyayo tukabasenya tukagira gute ibyo barabikora icya kabiri bakoresha ubutegetsi bwo mu bihugu bimwe bakabuza abantu amahoro nko baho tuvugira hari abantu muri Malawi bafunzwe b'abanyarwanda nta cyaha bakoze nta byangombwa bari babuze ntabwo ari abantu baje ejo bundi ariko ubu ngubu barafunzwe wavugutse icyo gihe biba byaragenze gute ariko igihe uri muri opposition uri hano hanze ibyo dukora ushobora gushakisha lawyer ukamushakisha ukamuha ibyangombwa kugira ngo agende baburanire naho ngaho uhagarara aho rero abantu bakwiye kumenya ngo n'igihe uri muri opposition uri hanze leta y'u Rwanda ifite ambasade za ambasade ziba zihungiye abanyarwanda icya kabiri bavugana n'abategetsi babo bamwe muri bo bafite uko babahindura imitima bagakora ibyo bakora ibyo rero ibiba mu Rwanda ntabwo ariho biba bonyine na hano hanze aho tuba biba bihari hari ubwo rero umuntu uri mu Rwanda ashobora akibwira ati abari hanze bo bari nyagambara ku buryo bakora ibyo bifuza byose ntabwo ariko bimeze ariko kuri ko hari byinshi twebwe dukora bo batashobora hano muri South Africa bitandukanye yenda n'uko umuntu yavuga ati ndi muri Malawi hano muri South Africa yenda ushobora gusohoka wajya abantu yenda umuntu akakurasa ibyo byo birashoboka ariko hano nta muntu wagufata ngo kujyanye mu buroko ajye kugufunga gukubera yuko uri umunyarwanda ibyo ntibibaho ibyo biratandukanye kandi ntibira ko muri Amerika ho byaba bitandukanye cyangwa muri Canada cyangwa muri Australia byo biba bitandukanye ku bigenda rero n'amashyaka nk'uko babiyavuze abanyarwanda bakwiye kumenya ko ubutegetsi bw'igitugu icyo bukora mbere na mbere ni ugusenya amashyaka murabizi ukuntu za MDR zasenyutse muzi bantaganda uko byabagendekeye n'abanyi n'abapolitiki benshi bari muri opposition nyuma ya FPR abenshi bari mu buhunzi ibyo rero niko bakora gusenya amashyaka dictatorship zose niko zikora naho ubundi muri demokarasi ubundi hakabayo guhangana ku buryo bw'ibitekerezo ariko nta muntu n'umwe ufungwa nta muntu utotezwa nta nubwo umuntu yavuga ngo wowe uri mu ishyaka runaka uri umwanzi umuryango wamubyumva twebwe batubara nk'abanzi enemies ariko twebwe ntabwo ariko twibara twe turi opponents twe turi opponents yari ya leta y'igitugu ariko no ku bitekerezo turi opponents mu bitekerezo bo bashobora kuba bumva turi enemies ariko ubwo ni kugaragaza ko imitwe yabo umutwe w'ubutegetsi bwa hariya ntibigeze bumva ko bashobora kuba babana n'umuntu washobora kugira igitekerezo gitandukanye n'icyabo Serge rero sinzi niba kibazo cyawe nyisubije neza ariko yenda mu kurangiza navuga ngo ibibazo by'amashyaka ari hanze nabyo ntabwo byoroshye uretse ko yenda bo bafite ubwinyagamburiro naho abari mu Rwanda bo baraziritse urakoze
urakoze ndanyuzwe ngewe kuko nzi neza ibyo dukora kandi uravuze uti RNC dukora ibyo dushoboye hari ibyo tutashoboye bitewe n'ubushobozi buke ariko dukora ibyo dushoboye umugabo n'uwemera ibyo yakoze akanavuga ati biriya byananiye abanyarwanda nabo baba batwumva kandi turabatanga buhamya hano none kugira ngo iyi ngingo nyiveho kubera ko politike yacu ni ya opposition kandi opposition si ihuriro nyarwanda ririmo ryonyine wabaye muri struggle uzi imbaraga mwashyizemo kuva mu myaka 90 ubwo ndavuga mu ntambara ya FPR ariko na mbere kuko wari muri Uganda mwabaye muri izo struggle zindi iyo usubije amaso inyuma y'imyaka umaze uri muri opposition nyarwanda hanze ugiriye inama abakora politiki wabagira inama ki kugira ngo bikosore
mbaje ikibazo gikomeye cyane soreje yenda ntaragira abandi inama nabaza nkayigira yenda inama nayigirira abo muri RNC kuko abandi iyo mwatanga utabye inama buriya ntabwo ubundi uyitanga kandi nako dufite ibyo badushima dufite yenda na byinshi ibyo batugaya guhaguruka yenda nkajya kuvuga ko ari njye ugomba kugira abandi inama ibyo byaba ari ugutandukira cyane ibyo nabwo bose twebwe muri RNC ni ukomeza tugashyiraho ingufu twimuza tugasunika tukamenya ko struggle atari iy'umunsi umwe atari iy'umwaka umwe cyane cyane uwo turwanya we ntabwo arashaka kugira ngo ahindure imikorere igihe atarahindura imikorere kuko dukwiye gukomeza tugasunika ntiturambirwe ariko yenda icyo navuga ahangaha ni uko na leta y'u Rwanda ikwiye kwikubita agashyi ikamenya ko igihe kigeze kugira ngo ivugane n'abari hanze kandi bumva bari muri opposition bashobora kuba bavuga bati nigeze kumva hari uvuga ngo bariya baturwanya bazagwa no hanze bariya ntabwo bazagaruka hano twe tuza ngo bazabaza bashingura mu Rwanda ibyo nibwira ko abona bo bo bari hanze nabo barabyaye nabo bafite nabo bazabyara n'abandi kandi kumva ko ibyo wabitekereza n'abari mu Rwanda harabapfa kuko twese badushyingura kimwe twese tujya mu gitaka ntabwo zuze ko uguye mu Rwanda yaje bamushyingura mu kirere ariko abantu bati wagira gute inama abantu bari muri opposition icya mbere ni ukugerageza gufatanya kugerageza ngo bafatanye bashyira ingufu hamwe ibyo nibyo byangombwa twebwe muri RNC rero turagerageza dufite abandi tufatanya nabo bo muri P4 turakorana dukorana neza tugira ibintu byinshi twumvikanaho tugira gahunda zimwe duhuriyeho tukagira n'izindi nkeya dushobora kuba tudahuriyeho ibyo rero byo nibyo navuga nibwira ko abantu bakwiye gufatanya bagashyira hamwe bagashakisha uko ingufu bazihuza none ingufu ntizikomeze gutatana naho ubundi icyo navuga twebwe muri ANC ni ugukomeza tugashyiraho ingufu tukomeza tugasunika kubera yuko mu Rwanda igitugu ntabwo cyari kigera kigabanuka ni kuki kimeze maze nuvuga ati ngiye mbivuyemo ntabwo igitugu kiba kivuyeho ni ngombwa ko ukomeza gusunika kubera yuko abarwanya ubutegetsi bw'igitugu ni abataruha hano muri South Africa bamaze imyaka hafi 300 kuko habaye imyaka 200 ya occupation 200 ya occupation ngira ngo hari 50 ya colonialism 50 ya apartheid byose hafi imyaka 300 ariko abantu bamwe barapfuye abandi barakomeza n'abandi barakomeza ariko wareba no muri FPL bavuye mu Rwanda benshi muri 59 nyine ziratera ziratsindwa abandi barakomeza abo babyaye bavute ku nyenzi bariyoganiza baraza bararwana bava bafata igihugu nariya rero naho ndibwira ko abantu badakwiye gucika intege bakamenya ko igitugu gihe kigihari nta mpamvu yo kumva ko umuntu akwiye gucika intege urakoze Serge
urakoze cyane amagambo uvuze ni amagambo akomeye kandi abari muri iyi struggle bakwiye kuzirikana bakigira kuburambe mu kugira resistance na no kudacika intege mu byo dukora buri munsi kuko mba ndi kuri radio buri mugoroba mba numva abantu baganya imyaka ibaye myinshi bigenda bite mwabuze iki none nakumva amaganya y'abantu nibwo mvuga nti aya ni amahirwe mba mfite yo kukubaza experience yawe kugira ngo uyidusheringe factors experience y'abantu kugira ngo bagire icyo basigarana ni uguhozaho buri munsi nicyo gisubizo mvuga ushaka kumbwira
nibyo rwose kandi n'abaganya nabo ntimuzanabagaye bababaye kubera yuko niba uri mu Rwanda ejo bakaza bakanyaga ibyawe cyangwa bakaza kugufungira umwana bakamuri gisa cyangwa ukajya kumva umwana wawe bamujyanye mu ntambara za Congo akavuga utazi ibyo ari byo ejo bakagusaba amafaranga y'ibintu utazi ibyo ari byo cyangwa ejo bakakubwira ko ugomba umuntu runaka mufite icyo muhuriye mufite ubushuti mufite ubuvandimwe batwe baraganya ntabwo baganya ibitariho ibyo ni byo ariko ako kababaro niko tugerageza kugira ngo turebe ejo n'ejo bundi ko twakagabanya kandi tukagakuraho burundu ibyo rero abaganya nabo mujye mubihanganira mu bunze ariko nabo bamenye neza ko ingufu z'abarwanya bari abategetsi nazo zishobora kuba zifite aho zigarukira ariko bitavuze ko ibyo bintu bitazahinduka nibyo nakubwira ngo hari abagiye muri struggle bakamara imyaka 100 cyangwa za 100 natwe rero biramutse bigenze gutyo bazatwihanganire ariko bazanamenye ko tutigeze tubatererana murakoze
urakoze cyane reka turebe rero situation mu karere k'ibiyaga bigari intambara y'u Rwanda yashoje ku gihugu cya Congo irabimbanyije twagiye dukora ibiganiro nawe kuri iki kibazo cy'intambara urabyibuka ibisobanuro by'ubutanga mu kiganiro nagiranye nawe ubushize wasobanuraga yuko ingabo z'umuryango wa East Africa zizaza kandi zaraje ushimangira ipokrizi wabonaga yuriya muryango uvuga uti biguteye impungenge kubona uburyo bitwara ku kibazo cya Congo utwibutsa ziriya treti bafite zo gutabarana mu gihe igihugu kimwe gitewe kugeza kuri iyi saha Congo iracyakomplaininga ko uriya muryango udakora ibihagije bisa nk'aho umuryango wavuniye ibiti mu matwi reaction yawe kuba uko wabibonaga cyagiye n'uyu munsi niko bikimeze washimangira ipokrizi muri uriya muryango niho ugihagaze kugeza kuri iyi saha
ibyo navugaga muri kiriya gihe niko bikimeze nta kirahinduka kinini cyane ariko ndibwira ko abakongomani bafite bo icyo bakoze icya mbere ni uko bashoboye gushyira igitutu mbere na mbere kuri leta y'u Rwanda icyo ni ikintu abakongomani bashoboye kandi ndibwira ko leta y'u Rwanda nayo ubwayo ikwiye kuba inzi ko yakoze amakosa kuko bazi ko bajya bajya muri Congo inshuro nyinshi noneho yenda abakongomani ntihagire uvuga barangiza bakibwira ko ariko bizakomeza kuba ariko bimeze ariko ibintu byarahindutse buriya umuntu ashobora kuba adashoboye ibintu byose nk'uko wabuze umbaza ati RNC utiki ashobora kuba adashoboye ibintu byose ariko nawe afite ibyashoboye uzareba ubwo muri diporomasi n'igihe habaye tuvuge conference ivuga ku by'amazi leta ya Congo yo ivuga u Rwanda niyo bagiye kuvuga kuri conference yindi ivuga ibintu bya energy bo bavuga u Rwanda ikintu cyose ahantu hose bagiye bavuga u Rwanda ibi rero yahaye moral authority y'u Rwanda rwajyaga rugenderaho yararangiye ubu ku isi ahantu hose bazi u Rwanda ko ari igihugu agresa igihugu kitera abandi bantu igihugu cyangiza ibintu ibi kandi ntabwo bateze kubihindura keretse iriya ntambara ya M23 irangiye iriya ntambara ya M23 nitarangira u Rwanda ruzahora mu majwi muri international community kugeza igihe bazajya bababona nk'ibyo bitwa empire state n'ubu bafashijwe n'ikintu kimwe n'ibintu bibiri gusa bitatu ndako icya mbere kibafashije ni iriya ntambara ya Ukraine ikindi kibafashije n'Abongereza bakiri aho ngaho yenda bagicungira ku bintu byabimukira ariko byo nibirangira nabyo biriya bizarangira ikindi ni Abafaransa yenda kubera ariya mavuta yo muri Cabo Delgado ariko ibyo byose bishobora guhinduka umunsi uwo ari wo wose ushobora guhinduka umunsi uwo ari wo wose noneho urumbajije uti ikibazo cy'ingabo zo muri East African Community Force utubu urakibona gute icya mbere ndibwira ko abakongomani nubwo zihana ingabo zitarwana ariko ziri hariya zirakurikira ubungubu leta y'u Rwanda kugira ngo ibe yakwambutsa abasirikare bagera ku bihumbi bingahe bajye gutera muri Congo nk'uko bajyaga babikora bigomba kuba bibagora birabagora kubera yuko ubu hari abasirikare benshi uretse MONUSCO n'abo bose bareba kandi ntabwo bagiye hariya gutsindwa ntuzambwira ngo abanyakenya bagiye muri Congo cyangwa abaganda bagiye muri Congo cyangwa abarundi ngo bazagere batsindwe bazaveyo bagende mu bitsimitwe ngo kubera u Rwanda igihe kizagera bumve n'abashakisha kuri debite yo kumva ko bagiye hariya bahashyize abasirikare babo bahashyize amafaranga ntabwo nibyo rero ko bazemera ngo noneho kuri debite yabo itakare kubera u Rwanda kuko bamaze kumenya neza ko nta M23 ubwayo igihari mu Rwanda icyo ni kimwe byangabo rero n'igihe zitarwana ibyo ari byose mu buryo bwa diporomasi zifite icyo zifasha muri Congo ariko ni ukuba ari a deterrent force ni ukuvuga ko hari abasirikare baba bari hariya bituma leta y'u Rwanda idakora ibyo yifuza ibyo nabyo birafasha urugero igihe East African Community Forces zitari zajya zakageza hariya M23 ari kurwanya RDF bafataga imisozi umunsi ku munsi uyu munsi bari Rucuro ejo bageze Tongo barakeye bageze Masisi buvuyeyo bari za Kicanga mbese iyo bari bataza ubu yenda bamaze kugira za Kisangani ariko kuba baraje bagakora deployment muri iyo misozi umubiri M23 nayo ntabwo ushobora kuza ngo ugende ujye kujya gufata imisozi y'abaganda bahashyize abasirikare cyangwa ujye kujya kugenda ufata imisozi iriho abanyakenya kugira ngo babafate byasaba ko bagomba kurasa abanyakenya noneho rero ziriya ngabo rero ntabwo wazi kubona zero ugiye kubibona ntabwo wazi kubona zero icyo ni kimwe icya kabiri ziriya ngabo ziri hariya leta ya Congo ibari bavuga ati nimo dakora ibingibi muzaba muri iki gihugu ariko murebe amasezerano yasohotse ejo bundi bavuze ko abo muri emergency rwa bagomba kujya muri containment iyo ugiye maze kujya muri containment rero utanga imbunda ariko emergency rwa yavuze ko batazajyayo none emergency rwa nitajyayo kandi ba perezida bari mu karere baravuze ko bagomba kujyayo ubwo uzaba yaravuye uzaba warishe amategeko nyindi ndibwira ko aba emergency rwa akabazo kagihari ni uko ubu ngubu yenda bamwe muri East Africa bavuga ko hakwiye kubaho dialogue hagati ya M23 na Leta ya Congo kuko muri iki gihe abantu benshi biyibwira ko aribwo si no kwibwira nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo barangize ibintu bya conflict ko hakwiye kubaho dialogue benshi rero usanga yenda muri kariya karere ari byo bakabaye bifuza ariko ku kibazo cya sovereignty na territorial integrity Congo ibifite ibikomeye bifite ijwi ryumvikana cyane kubera yuko niyo yahamutumije bariya bose kugira ngo baze ntabwo ari event baye batumije batumijwe na Congo kandi ntabwo nibwira ko bashaka kuvamo muri icyo gihugu bakabagenda bubitse imitwe ubu rero ikizakurikira imwe mu kwikiraho kandi kiza kuzakorwa ni abangaba muri SADC barimo kwitegura nabo kujya muri Congo ndibwira ko mu kwezi gutaha bazaba baryo icyo rero tuzareba ni mandate y'abangaba bo muri SADC kuko izahuzwa na mandate y'abariya bo muri South African Community icyo gihe rero ntabwo nibwira ngo bo muri SADC bo muri South African Community bose bazajya hariya noneho Leta y'u Rwanda yitwikiriye M23 ifata imisozi noneho ivuge kuzavanaho ubutegetsi bwa Congo ibyo ngibwira ko bitazashoboka nkaba rero nibwira ko icya mbere Leta y'u Rwanda yakoze ikintu cyitwa first of all political miscalculation kumva ko kuko ubundi intambara ifatwa ku rwego rwa politiki birimo kubera hariya rero abanyarwanda bashyira ku mutwe wa politiki umutwe wa politiki rero se abayoboranye bandi ni ku mutwe w'umutegetsi w'igihugu niwe wafashe uwo mwanzuro wo kumva ko ugomba kujyana abasirikare hari ibi rero yari political miscalculation icya kabiri nibwira ko harimo operational miscalculation ariko kumva ko ushobora kwibwira ngo muri mirongo mu mwaka w'1996 ngo waraje kuraho mu Hutu ntibyagira ingaruka usubireyo muri 1998 ujya gukoraho Kabila birakunanira noneho ubu ngubu ukibwira ngo ugiye gusubira kwa gatatu ngo uzajya kujya kuvanaho Tshisekedi nta byajya gukunda hari miscalculation yo kumenya neza ko icyo kintu batazagishobora ariko yenda bari bazi ngo bagiye kuzajyayo batera ubwoba ariko bari bakwiye no kumenya neza ko Kabila yenda ashobora kuba atandukanye na Tshisekedi mu mikorere no mu bitekerezo ibyo rero nayo ni yindi miscalculation nkaba rero nibwira ko ikibazo cya M23 cyo kizarangira mu buryo bumwe ubwo nk'uko ntekereza bushoboka nuko bariya abasirikare bashobora buri umwe kuzaba integratinga abandi bakaba demobilizinga bagataha kandi ntabwo byabaye bwa mbere muri Congo abakongomani ntabwo ari nk'abanyarwanda ntabwo bakora nk'uko u Rwanda rukora ubu ngubu ntabwo bwaba aribwo bubaye ubwa mbere bafata abasirikare bakabinjiza mu gisirikare abandi bakareka bakagenda ibyo ndibwira ko aribwo buryo bumwe bwashoboka ndanibwira ko ari nabwo M23 isaba ibyo rero nibabyemera bakavuga ko bazajya baza mu gisirikare bazajyamo abandi bakagenda ibyo bazabyemera bitabaye ibyo M23 ubwayo yenda bamwe bazahungira yenda n'ubundi aho bamwe benshi baturutse ndibwira ko babashyizeho igitutu yenda bashobora gusubira nko muri Uganda bakajyayo bagera yenda bakazajya bavuga ibibazo byabo bari mu buhunzi muri Uganda igitangaje numvise Kagame avuga ngo niba natsindwa muri Kongo nta uzagaruka hano kandi ubwo niwe wababwiye ko wakora ibyo ngibyo niwe wafashe ibyo byose murebe rero ko umuntu ataba abandi mu nama ibintu bya bitureyo ukabwira umuntu ukamukoresha arangije byamara njya gukomeza utangira kuvuga ngo nta n'uzaza hano none bataza hariya bazagiye kandi ari we wabohereje ibyo rero serije sinzi niba ikibazo nyisobanuye neza ariko niba kitasobanutse wakimbaza neza kugira ngo usobanure kugira ngo cyumvikane
uragisobanuye kirumvikana kuko turimo turasubira nyine mu bibazo dufite by'ingutu byugarije akarere k'ibiyaga bigari kandi nk'uko ubizi reka wenda duhite tujya kuri iki kibazo wabonye yuko impuguke za Loni ziheruka gusohora raporo zongeye kugaruka zigaragaza nyine ingabo z'u Rwanda ko ziri muri Congo amwe mu mazina y'abayobozi bakuru ingabo z'u Rwanda guhera kuri Kabarebe Murokore Nyamvumba Muganga Mubaraka Kazura Nyakarundi yagarutse muri raporo y'impuguke za Loni bavuga yuko arizo zikora coordination y'iriya ntambara cyane cyane General Kabarebe yagarutsweho mu buryo bumwe cyangwa ubundi nyuma yaho twaje kubona European Union ikora sanction bakorera sanction umukapiteni witwa Niragire none abantu bakibaza bati se noneho ko tubona impuguke za Loni zikora raporo zigashyira abasirikare bagera muri 15 ba RDF bakomeye tukabona noneho European Union ikora theatre ya sanction ya kapiteni Niragire wa RDF ukibaza uti Kabarebe Nyakarundi bamurokore nabo bose narimaze kurondora bayi babakingira ikibaba kandi bavuga ngo bakoze sanction bahereye kuri raporo y'impuguke za Loni mu myaka y'ibihumbi na 2012 2023 u Rwanda rwashinjaga Patrick Bakaregeya nawe ko mukora n'impuguke za Loni mu kwandikisha aya maraporo none nyuma y'imyaka icumi imwe mu cyandika aya maraporo General Kayumba
uva n'ibyo nyine ibyo nkubwira twagiye kuva mu Rwanda njye nagiye kuva mu Rwanda ngeze hanze kandi ngo nari ambasaderi wabo iki ni ikintu cya mbere bandeze bandeka ko nateye kuri neti nateraga kuri neti ndi mu Buhinde ibyo urumva ko bitashobokaga ndi ambasaderi ndimo gutera za kuri neti mu Rwanda nabaye ambasaderi mu bayobozi b'ingabo ndiye kujya kuvayo ahubwo nibo baje kubimenya tugeze hanze rero bati wowe na Karegeya mukera za gurinete bati ngo na za raporo za Loni kamubwira ko raporo za Loni zikorwa muri iyi minsi tekinoloji yateye imbere muri iryo gajuru satellite ibaye information kandi ntabwo njyewe ndi umuntu ufite uzi ubwenge bwinshi bwa tekinoloji noneho ngo bari nshyize patanzehe abantu muri bo ibyo nta nubwo bidasaba nuko bandikiyeho kuko ahita igeze ubu ngubu bakwiye kuba babizi abasirikare bava mu Rwanda bakambuka muri Congo babareba icyo ni kimwe icya kabiri babakorera electronic surveillance amatelefoni yabo n'amaradiyo bazi bakoresha hariya bakora bibwira ngo ntibayakurikira barayakurikira kandi byose barabifite ibyo rero bakwiye kumenya ko bareba muri Loni ababaha ibikoresho nibo babiha leta y'u Rwanda kandi babaha ibikomeye kurusha ibyo baha leta y'u Rwanda niba leta y'u Rwanda ukajya kugura ibintu muri Israel ibintu byo muri Israel akenshi bikora n'ibintu by'abo muri Amerika baba babizi ntibaguhe cyoroshye babaha igikomeye bakabikurikirana bakabibona cya gatatu abasirikare baba bari hariya muri Congo barwanyisha bakora ibyo byose benshi baratoroka bakajya hanze amakuru bakayatanga ikindi hari hari za drones surveillance na zo drones za surveillance izo zose zirabasavayiringa byo bakora byose barabyumva ngira ngo ndabikubwiye kubera yuko si uko mvugana n'abantu muri UN nubwo nzi ripoti zabo nzisoma nkamenya neza methodology ya correction bakoresha ni iyihe kuko ibyo by'iperereza nabibayemo hari utuntu duke two mbiziho two kumenya uko ibintu byakurikirana ibi rero kuvaga bati Kayumba bati Karegeya biriya ni ukwibeshya kandi ni n'ubuswa kumva ko bavuga ko numva bahakana ngo ntabwo turiyo ntabwo turiyo ibyo byose baba babifite uravuze rero uti ko bashobora gufatira ibihano European Union ikagaragaza Kapiteni Niragire buriya niko bajya bavuga ngo ukubise imbwa aba ashaka nyirayo Niragire ntabwo ari umupolitisiye ngo aba ariwe watanze icyemezo cy'uko ingabo z'u Rwanda zikwiye kujya muri Congo kuko niko UN ibyanditse ivuga ko bari muri Congo ntabwo ari umupolitisiye ubuvuge ku rwego rwa politiki ko Niragire ari hahagaze ku rwego rwa strategi ntiwavuga ko Niragire ari hahagaze cyangwa ku rwego rwa operation yenda kuri tactique ashobora kuba ari komanda yenda ndibwira mu kapiteni mu Rwanda ashobora kuba akomanda nk'abasirikare nk'ijana n'icumi kampani yenda ubu ngubu rero kuba baramwanditse niyo n'abantu bakibwira ngo buriya abandi barabaretse ntabwo ari byo icyangombwa ni ukugaragaza ko raporo bayemeye iki nicyo kintu icyangombwa niyo iryo zina ririmo kandi kuko naribonyemo muri iyo raporo sinzi ibyo bamuvugagaho n'ibyo yakoraga nyuma kuri iyo raporo narayisomye kuba baranditse izina ry'uriya mwana uriya musirikare uriya ofisa kapiteni ni ukuvuga ngo raporo yarembewe none se iyo umaze kwemera raporo na biriya bindi uba wabyemeye ikibazo rero ni ikihe ni ikibazo cya diporomasi karentiri ushobora kutafata kabarebe ngo umuvugire openire ko wamushyize kuri sanctions ariko ubwo bariho hari abantu benshi bari kuri sanctions haba muri amerika haba no mu bindi bihugu ariko openire ntibabyandike ariko barabikubwira bati wowe hano ntabwo uzahagera ibi n'ibi bizamera gutyo icya kabiri bashobora no kutabikubwira ubu ngubu ariko raporo ntawe zizajya kuko mureba ya abaturage bo muri Congo bahunga baba muri Congo bapfa birebye bavuga zashishe zaheye ziriya masakazo zose raporo buriya zirabikwa igihe kizagera ntizagera bazahera kuri abo ngabo igihe ntikizagera bazahera kuri abo ngabo icya gatatu niba ari European Union yasohoye amazina y'abari y'abantu y'ibyo babiriya mu biriya musirikare ofisa niba ushaka kujyana ko abasirikare bo mu Rwanda ngo bajye Cape de Gard kujya kurinda amavuta y'abafaransa gushyiraho kabarebe ashobora kuba ari uzajya yenda kujya gusura izo ngabo zaba ziriyo cyangwa ugashyiraho imbaraga ari uziyobora ukabishyiraho ubu ngubu nawe ubwawe waba urimo kwifunga uramwihorera agakora ibyo ngibyo igihe kizagera noneho abo ngabo nabo igihe cyabo kizagera ubu ngubu baracyabakoresha barabakoresha kugira ngo bakorere ibintu byabo so muri European Union rero kuba barasohoye izina ry'uriya ni no kubwira leta y'u Rwanda ngo raporo twarayemeye twanditse uyu nguyu leta y'u Rwanda yari kubita mu gatuza ngo yaba barabyihuriye ntabwo babyihuriye kubera yuko bazi neza ko bombi bafite abamuyobora maze rero uko ngiye nabivuga kuba barashyizeho izina ry'uriya ofisa bakareka abamukuriye ni ukwereka leta y'u Rwanda ko raporo bayemeye ariko igihe cyo kwimplementinga ibirimo byose kizaza ikindi gihe atari ubungubu kimwe n'uko bashobora kuba ayo mazina bo barayashyizeho bakabwira leta y'u Rwanda bati ariko abangaba ibyo ari byo byose ibi n'ibi n'ibi aha n'aha ntibazigira bahakandagira ariko bakabyira bikaba confidential kugira ngo bakomeze bakore ibindi ariko biriya nabyo barabyemeye murakoze cyane
urakoze cyane ibisubizo ndabyumva kuko intambara ntabwo itangiye uyu munsi intambara yo muri Congo yatangiye 1996 twarabiganiriye kuko muri iyi myaka 12 kuri aditahuka nagiye nguhostinga ntabwo ndi busubire muri historikali z'intambara zo muri Congo ahubwo no kugira ngo duharayitinge iby'ingenzi ku bantu wenda baba bavuga bati tumaze igihe kirekire mu ntambara zitarangira ndabyibuka kuko mu gihe mapping report yasohokaga urabyibuka u Rwanda rwaravuze ruti ntabwo twakwemera yuko abasikare bacu bakirwaho icyasha cyo kujya mu ntambara nka ziriya kandi tubungabunga amahoro ku isi. Hano abandi bavuga bati none aho ntabwo ubona ko komite europeyene na UN bafite ukuntu baba badukinga mu maso zira raporo zabo kugira ngo batwumvishe yuko barimo gukora akazi kabo, kandi ku rundi ruhande wowe uravuga ngo ni ugutanga message ku Rwanda, ariko abandi bagasanga ko gusanctioninga kapiteni Niragire harimo umukino bagasiga ibyo bigugu bikomeye cyane. Afandi, umaze kubisobanura ndabyumva, ariko kuva mu myaka 2010 kugeza uyu munsi ari amazina aragaruka buri gihe muri Congo, iriya ntambara iragaruka. Bizafata iki kugira ngo noneho tubone ko bafashe abasirikare b'ibigugu? Kuko wabaye umusirikare mukuru byo byumvikana, uzi neza uko diplomasi ikora. Kagame ubona batamukingira ikibaba muri ziriya ntambara muri Congo?
Icya mbere, ibihugu buriya bigendera kuri national interest, nizo bashyira imbere kurusha ibindi bintu byose. Burya ikintu cyitwa international community abantu bajya bacyumva neza ni ikintu kiri amofas, ni ikintu utashobora gufata, kuko uyu munsi icyo wita international community ejo ushobora kugishaka ukakibura. Ariko icyo nakubwira ni izo interest zo nakubwiraga zituma yenda Abongereza bafata ibintu kubera ibyo abo nabo bashaka ko u Rwanda rwabakorera. Ibyo rero igihe babifashe muri ubwo buryo babirenza ibindi bijyana na yenda n'uburenganzira bwa muntu, bikaza ari ku buryo ku rwego rwa kabiri. Abafaransa nabo ni uko baravuga bati Cabo de Gallo noneho dore na Putin amavuta yarayafunze, hayazavaho yarazava gas, European Union hariya kwikubita akajisho. Ibyo rero baravuga bati ibyo ni byo bya mbere kuri twebwe, na biriya turabizi ariko ibyo ni byo mbishyize ku ruhande. Serge rero erega mapping report ntabwo ifite itariki izarangiriraho ngo bazavuge ko yarangiye, iracyahari, izajyahise irahari. Kumva rero ko abantu bavuga bati mapping report kuki batayikurikiranye, aba babayeho bashaka ko ibintu byabo uyu munsi cyangwa byarejo. Ariko nyine ababifitiye ubushobozi bo baratangira bagapima inyungu zabo aho ziri. Ibyo rero niko bimeze. Kuba rero yenda navuga nti abo ngabo guti kuki abangabo ibigugu batari bo bakurikirana kandi bari banditse, ni ukubera ziriya interests nizo zituma ibyo bidakorwa. Abakabisunitse urabizi neza nk'ubu ngubu muri European Union abafaransa bafite ingufu zikomeye cyane, ngira ngo inyuma y'abadage ni bakurikiraho muri influence muri European Union. Ubwo rero igihe babwiye abandi bagenzi babo bati ahangaha mbe muretse gufataho mwitonde gatoya, ibyo babikora. Ariko ntabwo bisobanuye ngo nyuma y'imyaka 5 cyangwa 10 Abafaransa hari bashobora kuharindisha abandi bantu cyangwa bazahashyira abantu bo muri Mozambique ubwabo bagende bahirindire. Icyo gihe rero izi za raporo zizagaruka, zizaturuka nuko Congo yabyifashemo. Nk'urugero, leta ya Congo yareze leta y'u Rwanda na leta ya Uganda, ndetse yakora ari nko muri imyaka yenda nk'igihumbi 2000 aho gatangwa cyangwa hagati y'ibihumbi 2023 hari imanza zijya muri the International Court of Justice. U Rwanda rwo rwaje gutanga ngira ngo opinion, iyo opinion yagaragazaga ko International Court of Justice itashoboraga kuba urwo rubanza yabikurikirana, leta y'u Rwanda ijya ku ruhande. Ariko byarakururanye birakururana na Uganda. Ejo bundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri kugira ngo hari na 18 Uganda nibwo bayitegeye kugira ngo itange aya mafaranga cyangwa byabaye na mbere ntabwo nibuka neza, n'ubu Uganda igomba kuzishyura Congo. Maze uzareba n'ubungubu muri Namibia hari ikibazo cy'abantu bitwa abaherero. Abaherero baje kwitwa n'abajamanizi mu mwaka ngira ngo mu mwaka w'igihumbi kimwe igihumbi kimwe magana inani na mirongo inani na gatanu ngira ngo yari kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na cumi n'icyenda intambara ya kabiri y'isi ibaye ariko ubu ngubu abajyamanizi babajyanye mu rukiko baratsindwa barimo kwishyura amafaranga y'amaherero ibi rero ntimwibwire ngo bizarangira justice yo ntabwo ifite aho igarukira the arm of justice is wrong ibyo ari byo rero yenda bamwe muri twebwe benshi tuzaba tutakiriho ariko ibi byose byo mubona barimo kwandika ibya mapping report group of experts iki byose ejo bundi nabonye na prosecutor wa ICC ari muri Congo ibyo nabyo afite ibyo azatwara igihe kizagera maze nabyo nabwiraga abantu muri struggle igihe abantu barwanya igitugu ntabwo bakwiye gutekereza ko umusaruro waza mu gitondo cy'ejo bakwiye kumenya ko ari ibintu bigenda buhoro 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 n'ibi nabyo ndibwira ko ariko bimeze icyangombwa gusa ni uko twebwe nk'abanyarwanda amaherezo ushobora gusanga n'abarwanya ubutegetsi bashobora kuba ari bazishyura n'ibyo ngibyo nabyo birashoboka kuko bimwe birakorwa mu izina ry'u Rwanda ubwo rero abazaregana bazare ku Rwanda ariko hariho na personal responsibility cyane cyane igihe haje n'amazina nk'ayangaya akandikwa ubwo rero personal responsibility nayo iraza cyane murakoze
urakoze cyane Congo iravuga ko irimo kwitegura irimo itegura itegura igikari cyayo biragaragara ko yiteguye kuvugutira umuti RDF abenshi nibyo barimo kunyandikira ngo abanyibutse bati umbariza fandi icyo atekereza kuri kuba Congo irimo kubaka imbaraga Felix Tshisekedi yashyizemo amafaranga menshi yo gukora reformo y'iriya FARDC nawe urabibona uri umusirikare nkeka ko ubisoma cyangwa ukurikira kugira ngo ukore assessment y'ubona ukuntu Congo yitegura mu buryo bumwe cyangwa ubundi none u Rwanda rukanenga Congo ko Congo idashobotse ku igisirikare cyabo kidashobotse ko nta etiki bagira yuko mu byo bakora iyo usubije amaso inyuma mu nyungu z'abanyarwanda tubona abanyarwanda bagwa muri ziriya ntambara tujya tuvuga iyo twababonye abana b'abanyarwanda bagwa muri ziriya ntambara bagwa muri ziriya ntambara ku zihe nyungu ndabyibuka warabimbwiye kuri radiyo mbwira uti intambara wowe wemeye ni wumvaga ari justify ni intambara ya 1996 izindi ntambara zaje nyuma uvuga yuko zitari zifite koze yo kuzijyamo kuva icyo gihe 1996 kugeza uyu munsi abana b'abanyarwanda bacyari mu ntambara inyungu zijya kwandi ni Kagame urya ziriya nyungu wenyine ku giti cye cyangwa hari ibindi bintu biba biri inyuma tudasobanukiwe kandi turimo turakora politiki Kayumba
urakoze cyane mpereye ku cyo uhereyeho icyo urangirijeho uti ziriya ntambara ni Kagame uzifitemo inyungu wenyine buriya habaho gutandukanya ibintu mu miyoborere y'igihugu n'uko ibintu bikorwa ko Kagame igihe agiye kujyana abasirikare muri Congo ntabwo ahamagara referendum ngo ahamagare abanyarwanda muri rusange nka kuri uko abahamagaye ziriya nama za FPR ngo ababwire ati tugiye kujya muri Congo bajya kumva baragezeyo abana baba baragezeyo barimo kugwayo icyo gihe rero umuntu utarakugishije inama mutagiye gukora n'inyungu zivayo ntabwo muzisangira kuko ntabwo uba mwarafatanyije ntabwo wavuga rero ngo abanyarwanda bafatanya na Kagame mu kujya muri Congo kuko igihe bagiye kujyayo nta n'ibyo ababwira nta n'ibyo baba bazi n'abatabishaka bajyayo baba abasirikare baba n'aba babyeyi abana babo bajyayo aha rero igitugu niko gikora igitugu gikora muri ubwo buryo ni nko kubona Putin yarafashe abasirikare bo muri Russia akabajyana muri Ukraine ntanyemererwa kuvuge ngo yagiye mu ntambara muri Ukraine ati ni special operations ni nako Kagame nawe agenda agahakana ati ntabwo turi muri Congo kandi barimo gushyingura i Kanombe ati ntabwo turi yo kibaza abana baguye i Kanombe barimo gushyingura byagenze gute ariko yarangiza akagenda yemye akajya imbere y'abanyarwanda ati ntabwo turi muri Congo baratubeshyera aho rero niho menya ko igitugu ko ariho gikora ejo aho umuntu akwemeza akwemeza ikinyoma nawe ubwawe uzi aho haba ari ikibazo gikomeye cyane mu bindi bihugu abantu bagahagurutse bakajya mu mihanda ubutegetsi bakabukuraho kimwe n'uko mbona muri basha ibi rero ubwuti abakongomani bavuga ko bashaka kuvuguta umuti numvise na Kagame avuga ko nabarimo kuvuguta undi hari ikibazo abantu bajya bibaza cyangwa bakamenyera abakamenyera abanyarwanda bafite bibwira ko abakongomani ntabwo bashobora kurwana intambara politiki yabo ikorwa nabi yenda abasirikare babo ntabwo batozwa neza kugira ngo bashobore kurwana serije ibyo ntabwo ari ibintu permanent ku muntu uwo ari we wese ushobora kuba uri umuntu ushobora kuba udasobanukiwe neza kandi nawe murabibona ntabwo ngewe ubu ngubu ibintu ibyo nzi n'iby'abana banjye bazi bigezweho ubu ngubu ntabwo ari kimwe bazi byinshi kurusha maze na Kongo niba yarayobowe nabi igihe cya Mobutu n'abandi bagiye bamukurikira ntabwo bisobanuye ko ari uko bizakomeza noneho ngo uvuge ngo bakongomani ngo twarabatsinze igihe iki n'iki twarabatsinze igihe iki n'iki twarabatsinze igihe iki n'iki ariko ujya wibuka neza Kongo ngira ngo ushobora kuba iruta u Rwanda hari nk'inshuro nk'ijana mu bwiso abaturage babo baruta abaturage b'u Rwanda ndakeka hafi nk'inshuro hafi nk'icyenda icumi umutungo wa Kongo urenze u Rwanda sinzi inshuro zingana gute ntabwo nzi ni ryari hashobora kuba haza umukongomani ibyo bintu byose nkubwiye agashobora kubikoresha neza u Rwanda buriya barutwikira haramutse hari umuntu wabiteguye neza barutwikira icyo ni kimwe icya kabiri abaturage bo muri Kongo bamaze imyaka 30 baraswa buri munsi ndibwira ko abanyarwanda bakwiye gutangira kumenya bati izi nzangano turimo kubiba zizatuzanira iki ibakwiye kubitekereza njye mba numva mfite ubwoba bugendana n'icyo kintu cyane cyane kijyana n'inzangano n'imijinya iri hagati y'abo bantu aho rero umuntu kuvuga ngo bariya ngo tuzabarasa gusa njyewe ndibwira ko habamo no kwirata cyane no gukabya ukumva ko aba bantu nta munsi n'umwe nta muntu n'umwe muri bo uzigera aza akabayobora neza agakoresha uwo mutungo agakoresha igihugu ukuntu kingana none asigaye kuko akakuvugutura umuti ibi rero ni ibintu bishoboka nanjye mba mbyumva ariko ibyo ari byo byose cyane igihugu cyacu ntawakifuza ko wajya kujya kubona ukabona bariya abanyarwanda bose ejo yenda indege ziri hejuru zirimo kubakubita amabombo bose barimo kwirukankira mu Burundi na Tanzania nk'uko yenda mubona bariya abantu bo muri Ukraine ukuntu byabaye bose barimo gukunga bajya za Poland n'ahandi kuko icyo gihe hariyo abavandimwe hariyo abantu tuzi ariko cyane cyane hari n'inzira karengane z'abanyarwanda batazi neza biriya bintu aho biva bikagera ibyo byose bibaguyeho rwose baba barenganye ariko abanyarwanda nabo bamenye bajya bashyira mu gaciro iyi myaka hafi 30 igihe babona abakongomani kandi ko bose bafite amateleviziyo babona biyukanka ukabona umugore ahetse akana afashe undi mu ntoki hirya arimo gukurura ihene yikoreye ibintu ku mutwe igihe bibona uzi ko ari umwana wawe urimo kubibatera utekereza iki kuki se mwumva mwe batazari kugezaho maze rero serije ibyo byo kuvuguta umuti birashoboka kuko sinzi neza abakongomani ibyo barimo gutegura ariko biramutse bigenze gutyo byababibabaje byabibabaje kubera yuko abanyarwanda banyuze muri byinshi igihe ugiye kwibuka agategereza za 59 abanyarwanda bahunga kuri uko bahunze noneho 1994 hagahunga abarenze bari inshuro mu 100 noneho uhongeye akongera akaba ibintu nk'ibyo ngibyo sinzi ko u Rwanda n'ubu zongera kubaho aha rero ndibwira ko abategetsi bo mu Rwanda ubu ngubu nibo mbwira nimutekereze neza nibave mu kintu cy'ubwirasi bamenye neza ko kumva ko watsinze urugamba uyu munsi ntabwo bisobanuye ko ejo utashobora kubutsindwa erega buriya na Putin yari azi ko azajya muri Ukraine mu cyumweru kimwe akaba yarangije umwaka urashize tugiye kujya mu mwaka wa kabiri igihe ukurikiye ubona gahoro 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 hari byanyu kugenda atakaza kandi nyamara Ukraine igihugu kinini u Rwanda rwo ni mu minsi mikeya nibisubireho bave mu bwirasi bamenye neza ko icya mbere nibabanze bumvikane na bene wabo nibarangiza bumvikane n'abaturanyi noneho n'ibyo byose byo bavuga ngo barakoze bafatanye n'abandi kugira ngo babisigasire naho ibingibi byo kumva gusa kuvuga ngo twabatsinze igihe kiniki n'utaha tuzabatsinda njya nari nabisoma biba no kudatekereza neza kandi kutumva murakoze cyane
murakoze cyane general hano rero nkurikije umwe uko ubinsobanuriye kuko ireba usanga hari abakongomani bafite revendication wenda wanavuga uti ziranumvikana ko hari abakongomani barimo kandi barahari tuzi ariko bemeye kuba ibikoresho bya leta ya Kagame cyangwa bya Kagame ejo nibwo twaganiraga tuvuga ku myaka 25 RCD goma yongeye gutera intambara ya kabiri tubiganira n'abantu babibayemo barahari benshi bagakunzi n'abandi banyamurenge bagera babitubwira baduhamya nibwo wibaza uti iyo umuntu ajya mu ntambara niki gituma ajya mu ntambara abakongomani bari ahangaha barahari kuko bavuga turababaye dushaka natwe kuba integre mu gihugu cyacu none ubona nk'abakongomani ubwabo baca mu zenzira kugira ngo baganire leta yabo badakoreshejwe n'u Rwanda kuko nicyo kibazo umuntu yabaje ahangaha ati turi abakongomani turababaye turifuza leta ko yadutega amatwi ariko se bakwipakurura bate leta y'u Rwanda kuruta gukomeza kuba ibikoresho bya leta y'u Rwanda general
icyo ni ikibazo gikomeye cyane ariko njye nibwira ko nabo ubwabo ikibazo bagifite nabo ikibazo baragifite kuko icya mbere ni uko bakwiye kumenya ko hari abakongomani mbere na mbere urabona igihe ubaye kirumira habiri ukagenda utandaraje ukumva ko uri umunyarwanda uri umukongomani noneho warangiza ukumva ko uzagenda ubagarira yombi icyo gihe ibintu biragorana tubigorana gute reka tuvuge nka biriya biho byanyuze kuko ndabizi neza muri 2023 ndibwira ko ari bwa RCD yaje gusinya amasezerano na leta leta ya Congo basinyanye bumvikana ko hazabaho no ingabo zigomba kuvanga abaguma kujya muri politiki bakajya muri politiki ariko icyabayeho Nkunda arasigara yanga kujyana na bagenzi be bari muri RCD kandi bose baragiye benshi bari ni Kinshasa n'ahandi bagiyeyo barakora byagenze gute nuko Nkunda icyo gihe bamubwiye ngo we nasigare ye kwemera kujya muri integration Nkunda gumaho hashize igihe gitoya atera bukavu Bukavu bwa RCD imaze kugera Kinshasa habaho pressure kuko icyo gihe muzi neza ko RCD n'abandi bose babanje kujya Zambia ariko amasezerano yaje kurangirira muri South Africa icyo gihe aba South Africa bari bagifite influence cyane kuri leta y'u Rwanda baje kuza muri maze kuza mu Rwanda iyo nama nange nari nyirimo yenda ne kujya mu mazina ariko abamwe bari mu Rwanda baje bari muri iyo nama bamwe ariko akabarebe iyo nama yarayirimo Ndahiro iyo nama yarayirimo Sezibera iyo nama yarayirimo iyi nama yabereye muri Foreign Affairs nange nari nyirimo South Africa icyo gihe bagaragaza ko mu by'ukuri ari twe dutuma kwanduranya ibintu bya Nkunda nyine bya Bukavu ayo bafataga na ba Mutegutsi babihagaze bihagaze kubera yuko twari Rwanda rwari rufitanye umubano mwiza na South Africa ngira ngo abibwira ko icyo gihe bishobora kuzana ibintu muri diplomatike bitari byiza Nkunda baramubika bya Bukavu birarangiye abaho ngaho abitswe n'u Rwanda bukeye nibwo baje gutangira ikintu cyitwa CNDP CNDP ibaho ikorana n'ibyo yakoraga ariko haza kuba igitutu nabwo icyo gihe kuri Leta y'u Rwanda Nkunda baramufata bamubika i Kigali amaze kumubika i Kigali CNDP abasirikare bayo babinjiza mu gisirikare cya Leta harimo n'amakenga uriya mubona harimo n'amakenga bibaho mu myaka yo mu 2010 ngira ngo hari na rimwe nibwo M23 yavukaga ivuka icyo bavuga ngo ni uko impunzi z'abakongomani zari mu Rwanda zitari zarashoboye gutaha kandi ibyo byo yenda hashobora kuba hari harimo kuri Leta ya Congo yari yarabikereje ariko si ubungubu ugereranyije n'ibyabaye kuri abakongomani b'impunzi bari mu Rwanda n'iki gihe bimeze gute icyakurikiyeho hashize nk'imyaka nk'ine Leta y'u Rwanda ubwaba yiragenderagendera basa irasaba bari abaturage b'abakongomani bari za Kiziba abandi barabura none ubu ngubu aba ba makenga bafatanyije n'u Rwanda ngo kumva ko bagomba gucyura izo mpunzi none se ubundi kuki ahubwo ba makenga batakomeje kuba
aditahuka mu twihangane ndabona dufite ikibazo cya network mwihangane gato turebe ko umutumirwa wacu yakongera kugira rizo ndabona tugize sabotage reka mba ndashimiye ku bagiye batanga ibitekerezo murimo kwandika okay ndabona yongeye kugaruka General mwamunyumva
ndakumva neza
ya wari ugize kupira y'amasegonda 30 mwakomeza ibyo arimo gusobanura
nakubwiraga ko niba Leta ya Congo yararenganije ziriya mpunzi z'abakongomani ziri mu Rwanda Leta y'u Rwanda yo yabarenganije bingana gute kutuzi neza ukuntu babarashe ukuntu bamwe bagiye bakabura irengero ibyo byagenze gute maze biriya ntabwo byasabaga ziriya ntambara biziya byasabaga ko habaho pressure iri diplomatique yatuma noneho bari abakongomani ababyeyi baba bantu bataha biriya rero nibyo Leta y'u Rwanda ibakoresha kubera yuko interest za Leta y'u Rwanda ntabwo ari n'abari abakongomani bahungiye mu Rwanda iyo biza ko ari ibyo ntabwo bajya kuba barasira Kiziba ngo bafate n'abagenzi babo bene wabo bandi baburi ntabwo ari ibyo kandi nta nubwo bari abakongomani bari muri mu Rwanda bataha mu Rwanda muri Congo harimo intambara nabwo ntabwo byakunda nyamara yenda iyo Leta y'u Rwanda iza gukomeza igasunika yenda muri East African Community noneho na Congo rero imaze kugera muri East African Community bari abaperezida n'abandi bose bakavuga bati abakongomani b'impunzi ziri mu Rwanda nibatahe yenda kigekeje byaje kumworohera kumworohera no kubyemera cyane cyane Congo ni n'ahanini ntabwo baburanaho kubatusa ariko ikibazo cyabaye ikibazo kigendana n'uko u Rwanda ariko rwa rubikora kubera yuko bafite ibyo bifuza bindi bitandukanye na ziriya mpunzi murakoze
Urakoze cyane urabisobanuye kandi ni nako bimeze abenshi bati hano hari uwitwa Change Revolution ati tega amatwi umutumirwa gusobanurire kuko babazi ko ufite historically yabira ibibazo byose ni nacyo kibazo kiranga kandi ndemeranywa n'aba badukurikiye barimo kwandika ibitekerezo byabo ahangaha ku mbuga nkoranyambaga none ndagira ngo duhindure ingingo tunyarukire mu Rwanda gato noneho turebe ku magambo cyangwa tuba turebe kuri RDF muri rusange kuko hari abashaka kumenya intambara mamwe ararwanye intambara mamwe aragiyemo u Rwanda rumaze imyaka 29 nahoze ndebeje ubundi ku munsi bita kwibohora ubutumwa bwatanzwe na Kagame avuga ati kwibohora biracyakomeje ugabona hari slogan avuga bati urugamba ruracyakomeje kuko hari ingengabitekerezo zikiri hanze ntabwo turibohoza kuko tugomba guhangana n'abantu bagifite ingengabitekerezo nk'umuntu wabaye muri izi ntambara wabaye muri FPR wabaye mu muryango nyuma y'imyaka 29 wavuga uko abanyarwanda bibohoje koko
Serge erega ahubwo mu Rwanda bamwe babakarare bavuga ko n'izo ntambara ntazibayemo ubu niko babanavuga ariko si cyo kibazo ubu ngubu kibazo abantu bagiye muri ziriya ntambara za FPR ntabwo abantu yenda bari abasazi benshi muri bo bari bakiri n'abatoya kandi twatakaje benshi cyane buriya igihe mujya mubona mukabona abari abavuga cyane abasakuza cyane mu Rwanda mukibwira ngo buriya nibo bari yenda nibo bakoze akazi kanini cyane cyangwa ni nabo bari bakomeye abari bakomeye cyane abari bafite akazi akazi gakomeye n'abategeze tugera nabo mu gihugu abo barapfuye njya mbona batajya banavugana neza ariko ugiye kureba muri political programu yariho ya FPR icyo gihe twagenderagaho hari harimo ibintu bikomeye cyane ni ingingo yenda nk'umunani ariko zari zikomeye cyane ndibwira ko yari ikomeye cyane ari ingingo y'igendana n'ikintu kimwe icyo rero abenshi twari tugihagazeho kubera yuko twari twarabaye mu Buganda ubona ko umunyarwanda ari umuntu bashyira ku ruhande umuntu rero akibwira mu mutwe we icyo gihe twari dufite ibintu bya idirizimu idirizimu ni umuntu ukiri utekereza agatekereza yenda akibwira ko ibintu bizagenda neza akanyizera n'abantu rimwe yenda kuri face value ushobora ko ariko byagenze noneho tukibwira ko ikintu cy'ubumwe abanyarwanda baramutse bagize ubumwe bashobora kubana noneho bakubaka igihugu cyabo ariko ubu ngubu umuze ko bitariho nyine mubyo murabyumva abajenosideri abarevisionisti genocide ideologe impunzi muri Congo impunzi zaye ubwo se wambwira koko kuri ubwo bumwe twabigezeho ariko ikibazo ni iki ikibazo ni ukubera yuko ubutegetsi bwo mu Rwanda bwaratsinze butsinda intambara ariko bunanirwa kuba ikintu cyitwa magninimas bya bindi aho ushobora gutsinda umuntu wamara kumutsinda ukamuhinda ya bukuru kugeza n'uyu munsi ntibigeze bumva ko bashobora guhinda ya bukuru abo ngabo batsinze kandi muri ubwo buryo niko kubaka igihugu naho ngaho national unity ituruka ntabwo ituruka muri bya byo kumva ko ugomba guhata abantu ukajya hejuru ukirwa babyihagura none ukavuga ngo ubwo national unity izaza iyo ni unity iri enforced iyo ntikora icya kabiri twagenderagaho cyane kandi twari dushyigikiye cyane ikintu kijyana n'ikintu cya demokarasi murabizi ukurikiye ibintu ibyo twabaga tuvuga icyo gihe mu ntambara bavugaga bati Habyarimana maze imyaka icyo gihe ngira ngo yari nka 20 tegeka bati nta mutegetsi wakwiye kumara imyaka imera nk'iyo ngiyo nibura niyo aba yarahaye n'undi yenda we yagategetse neza cyangwa yagahinduye akumvikana n'abantu none Kagame twamurushije imyaka akaba yarushije Habyarimana ubwo mwumva koko twararwaniye iki niba ufashe igitugu ukagisimbuza none gitugu kireze cya kindi wumva atarimo ikibazo gikomeye cyane ariko n'impunzi ubwazo nkuko narabivuze mbere zari hanze y'u Rwanda muri 90 dutera uzigereranije n'iziri hanze ubu ngubu ntaho bihuriye abari hanze ubu ngubu bakubyeye n'inshuro eshatu none se umuntu yajya kuba akavuga ngo ubu ngubu igihugu none ngo twaracyubatse mwakibatse mute abanyarwanda kimwe cyagenda cya gatanu cy'abanyarwanda bari mu buhunzi ibi rero hari ubwo abantu bashobora kuba yicaye mu Rwanda akumva nta masasu akumva ntaki akavuga ngo dufite amahoro mwagira mute amahoro mu karere kariya k'ibiyaga bigari u Rwanda nirwo rugira imfungwa nyinshi kurusha ibihugu byose kandi siko dufite population nyinshi abanyarwanda barusha ba Tanzania imfungwa barusha abagande imfungwa ariko navuga ngo ni ukubera ngo jenoside nibyo koko ni ukubera jenoside none ko jenoside yabaye abo bagafungwa ukaba ukomeza ukongeramo n'abandi ariko nabo ngo bakoze jenoside bo ibyo bintu bizarangira gute bizarangira kubera yuko ababakomokaho n'abandi bose bagiye hanze urimo kwirukankaho ntabwo ari uko bizarangira ibi rero wambajije Serge nkanjye igihe mbibona njye nibwira ko igihugu twiyibwira ngo twagiye kubohoza atari uko byagenze ahubwo ubu ngubu igihugu kiri habi kurusha uko cyari kimeze imbere y'ibyo haba uri mu Rwanda avuga ngo njyewe ngo navukiye mu ikambi ngo none ngo ubu ngubu nashoboye kugera mu gihugu nibyo none se bakigezemo ndagasohoka ubwo ikibazo wakemuye ni iki wakabivuga ngo wakemuye icyo gihugu icyo kibazo niba ubu ngubu nawe wari uri muri icyo gihugu nawe muri mahamwe ibyo rero cyangwa ukajya kuvuga habyarimana cyangwa habyarimana hari abasirikare bari barahunze bakanyarengwe babiseruka abandi bose igihe ugiye kujya kureba abasirikare bumva bamaze guhunga Kagame bangana bate bahinze bariya noneho wowe uvuga ngo icyo gihugu barakibohoye Serije rero njye mbona ibibazo turimo ubu ngubu ni igihugu cya hano babyita ngo ni captured state captured state naho abantu bashobora guhaguruka bakifatira igihugu bakakigira icyabo aho kugira ngo kibe igihugu cyabereye igihugu u Rwanda rero ni igihugu cyafashwe bugwate n'umuntu n'abantu bake bamwegereye akaba agikoresha ibyo yifuza murakoze Serge
urakoze ni nabyo mbona hano abantu barimo kunyorereza bitewe nyine n'ibibazo turimo magingo aya kuko nk'imyaka 33 ishize mutangiye struggle yo yitwaga kubohora u Rwanda ariko yaje kubohora u Rwanda ndumva tubyemeranya kubera ko indoto zawe ntabwo arizo uko byagenze uyu munsi bitewe n'uko igihugu kiyobowe sibyo waharaniye umuntu yakwibaza nyine ayo maraso y'abana b'abanyarwanda yaguye ku rugamba tukaba tubona abantu mwajyanye ku rugamba barimo bakabarebe tukareba ba murokore bakazura n'abandi bose baracyari mu ntambara z'ubujura tubona muri Congo abandi babaye abamersoneri bari muri Mozambique abandi Kagame yashakiraga inda ko bajye muri Sahel bitewe na kudeta muri Sahel sinzi bizanakunda umuntu yakwibaza ati imyaka ine y'urugamba n'ibyakurikiyeho magingo aya ibi byari muri gahunda cyangwa byaje nyuma abantu bamwe bati FPRT ifite gahunda yo kudestabiliza regio ariko nawe wakwibaza uti urwo rugamba ari kurujyamo uzi neza ko bizafata imyaka kudestabiliza region Kayumba
oya kumva ntabwo twagiye kubaka wagena ngo tujye kubaka ikintu kimeze nk'uwagena aricyo cyatumye dufata umwanya kuko bamwe bakaba dufite n'imiryango ugata umuryango wawe ukagenda ukajya muri iyo ntambara twashoboye bamwe genda twararokotse ariko abenshi muri bagenzi bacu baguye hariya ntabwo rero wambwira ngo abo bari baragiye kujya gushaka kubaka ikintu cyabagena nta nubwo muri iyo gahunda harimo kumva ko tuzajya kujya kurinda amavuta y'abafaransa muri Cap de Gardo cyangwa tujya kujya kurinda za mini za uranium muri Central African Republic ibyo ntabwo byari muri gahunda za RPF ngiye narindimo ariko ubu ngubu biri muri gahunda ya RPF iri ubu ngubu tugira dutandukanya kimenye ko ariho RPF yo muri mirongo inani na kane kugera muri mirongo icyenda na kane na RPF iri ubu ngubu RPF yo muri mirongo inani na kane kugera mirongo icyenda na kane yari ibereyeho kandi yari iy'abanyarwanda b'impunzi bari hanze bashaka gutaha RPF y'ubu ngubu ni iya Kagame ntabwo ikiri iy'abanyarwanda ariko nanashime bamwe baba bavuga hari bakavuga kubera yuko batatekereje bati u Rwanda rwatangiye muri mirongo icyenda na kane ni ukuvuga ngo rero RPF twari turimo iyo miri mirongo inani na karindwi na mirongo icyenda na kane ntimuyibaremo kuko kuri bo twe ntabwo batubaramo ntabwo twari turimo ni ibyabo biriya ni ibyabo kandi bavuga ko ibyaha byatangiye muri mirongo icyenda na kane ibyo twari turimo kuva muri mirongo inani na karindwi kugera muri mirongo icyenda na kane ibyo ni ibindi biratandukanye ni ukuvuga rero ko nabyumvanye Kagame nabyumvanye Kabarebe ngo igihugu cyatangiye muri mirongo icyenda na kane aho rero twe ntimutubaremo gahunda yacu yarangiye aho ngaho muri mirongo icyenda na kane bo bafata gahunda yabo iyo ni iyabo ngabo twebwe iyo ngiyo ntabwo tuyirimo so Serge rero igihe umuntu agiye kumva akumva ibintu birimo kubera hariya ntabwo twakwiye kumva ko abanyarwanda b'impunzi bari hanze muri za mirongo inani mirongo icyenda batanze abana babo ntabwo bari baragiye kubaka Wagner bari baragiye kubaka igihugu gishingiye ku bumwe igihugu kigomba gucyura impunzi igihugu kigomba kumva ko hagomba kuba demokarasi ibyo rero byarangiye muri mirongo icyenda na kane kandi ko babivuga nibyo n'ibyabo murakoze
urakoze uti ibyo ni ibyabo bo bari bafite gahunda yabo ubwo yatangiye after 1994 ariko se aba basirikare tubona bo baba babyishimiye kuko ugomba no kwibaza uti abantu tubibonamo tubona ba ukabona Patrick Nyamvumba baramuzanye hari igihe bamuzanye yarananutse ukibaza uti eske yaryaga ntiyaryaga yarashize ubona ko mu maso akeneye nawe ubufasha ukabona abazanye mu nama z'umutekano ubundi bakongera ngo bakajya gufungishwa iminyururu hano abantu baribaza bati eske babyibonamo biriya bintu cyangwa nta yandi mahitamo bafite iyo udafite amahitamo opusiyo ziba ziri ari izihe zisigaye
icyo ngicyo abenshi muri bo mirongo icyenda ku ijana ntabwo babyemera kandi hari n'ubwo abantu bavuga bati ese kuki batabyanga kuva muri mirongo icyenda n'umunani twatangiye kugaragaza ko ibintu bitameze neza icyo gihe niho muri RPF haje kubakwa senta ebyiri z'ubuyobozi cyangwa institutional conflict yaje muri RPF niho RPF actually yatangiye asenyukiye mirongo icyenda n'umunani icyo gihe hari perezida w'igihugu hakaba noneho na perezida wa pate noneho perezida wa pate ariwe Kagame akaba visi perezida w'igihugu akaba na minisitiri wa defense we rero kubera ko yari afite umwanya wo kuba perezida w'igihugu visi perezida w'igihugu akaba na minisitiri wa defense yakoresheje izo ngufu z'umurengera ziva muri defense ziva noneho no muri RPF akora kudeta yo kuvanaho bizimungu ibiri byo bakoze ntabwo bitandukanye n'ibyo mubona za Nigeri cyangwa za he niko byagenze ni kuriye icyo gihe rero hari abakadazi benshi batigeze babyemera benshi ntibambwira ngo Mazimpaka ibyo yarabyemeraga cyangwa bihozaga n'abandi bari mu Rwanda nimba vuga barabicyo ndabazi kuko benshi twajya tubiganira baravuga ati no ibi si ko ibintu bikwiye gukorwa niba uyashakaga kuba perezida w'ishyaka yagategereje uyu nguyu akarangiza twari muri transition noneho agakomeza akajya muri ibyo ngibyo ariko kuko byaje gusandara ibyakurikiyeho mwese murabizi utibwira rero ngo aba bantu bose bo muri FPR bari babishyigikiye ibyo ntabwo bari babishyigikiye abasirikare rero bagira n'akarusho abasirikare b'igisirikare gikorera kuri oda baguha oda bakigenda gukora ibingibi kuko niko biba bimeze ukagenda ukabikora benshi muri bo rero ukibwira ngo hari umuntu ushobora kwibwira usiga umwana ugasiga umugore wawe ugasiga umuryango wawe ukajya kujya mu izuba rya Cabo Delgado Cabo Delgado ngenda hanze nigeze no kuhagera hashyuha kubi ni ahantu hagira ikintu cya humidite udashobora kwibaza none abo ngabo bakajyayo barajya kujya gukora iki nta mubyeyi wabo hari nta muvandimwe ntaki ukajya kujya kumara y'umwaka uri muri ibyo ngibyo bidafite icyo bikumariye ibyo rero kuvuga uti nagiye kubona mbona hari aho bazana bananutse nibyo nyine aba hari ari umufungwa ni nko kubona bazana karasira mu nkiko nawe yari ni ko baba bameze baba bari iyo ngiyo babakenera bakabahamagara bakabajyana muri kongo bagapfa kandi ubundi ntako bari babayeho ibyo rero ni uko ubona nawe uriya muri basha ubona abasirikare bo muri basha buriya abasirikare bo muri basha bavuga ko iriya ntambara kuko bayishyigikiye bazi neza ko batazaragura n'isi yose ngo bayishobore ariko nubwo bagenda bagafata agace ka rusha nako ka ukraine ntabwo abantu muri ukraine bazigira babemera ngo bumve ko aho ngaho ari iwabo imyaka n'imyaniko bazahora babyimuka ibi rero nabyo niko bimeze mu rwanda ibyo rero rombaje ntagiye kujya mu magambo menshi abasirikare ntabwo babishaka ntibabishakira kimwe kubera yuko nta nyungu na gato ziri pasonoro kuri bo bashobora kuvanamo biriya rero bakora nk'abacakara nicyo kibazo bafite urakoze
cyane reka nihute ko hari komenti ndi bugarukeho mu kanya z'abantu bagiye bandika kandi izi emporuta kuko tutazisiga uyu munsi uyu aravuga ati utekereza iki ku iyirukanwa rya meja jenero Aloyizi Muganga na Francis Mutiganda bari aba ofisiye irukanwa ryabo kuba ryakiri rute cyangwa ibyakurikiyeho ubisobanura ute nk'umwe mu bantu babaye aba ofisiye cyangwa bayoboye zirangamo
ntabwo byantangaje na gato kuko natwe ubwacu tujya kuvayo nibyo ngibyo bimwe twangaga icya mbere bariya ntabwo birukanwa kubera yuko habaye maybe inquiry board inkwayire bodi ngo ukurikire ibyo babarega noneho iyo inkwayire bodi kuko bari abanditse bari jenosi noneho bizagende yenda bijye muri iyo dutora noneho nibarangiza bajye mu nkiko zibafatira icyemezo ariko itangazo nararibonye ngo perezida wa repubulika ngo yirukanye abajenerali ibyo se bibaho ku isi hano muri south africa afite amategeko ntabwo ashobora kwirukana kaporali ntashobora ariko kumva ngo generali ngo yirukanwe na perezida none se bari abasirikare be generali w'igihugu yirukanwa na perezida ntibishoboka ubundi se bagahuriye he ubundi ko byajya gukomera niba hari n'ibyaha bakoraga byajya kujya mu inkwayire bodi bikavayo bikagenda bikajya mu nkiko bakirukanwa n'inkiko za gisirikare ariko ntabwo byakwirukanwa ibyo ntibyajya gushoboka ntibibaho hariya rero ni igitugu nuko nakubwiye igisirikare yakigize iki ufisazi ntabwo bari abakiri ntabwo bari ufisazi b'igihugu ni abari ufisazi b'umuntu ni umukozi wo mu rugo ukora mu busitani iwawe igihe ugiye kuvuga ko utakimushaka hari amategeko abigenga reba rozi ugomba kugenderaho ntabwo ushobora guhaguruka gusa ngo wibuke umuntu tegereza rero kwirukana generali umaze imyaka 40 n'ingahe akorera igihugu ukazindukaho ukamwiruka kagame se wazirukanwa nande biriya rero ni ibintu twebwe nkange biriya twari twarabyanze tubabifashe gute nayo ifashe nk'agasuzuguro kandi nabonye ari ikintu kibabaje ni ukuvuga ngo n'abandi bajenerali basigaye muri kiriya gisirikare enetayime kagame yazimutse n'abara kwirukanwa igisigaye ni ukuvuga ati ahubwo ni mugende mu murasa kandi ntajya bishatse babikora naho biriya ni ibintu by'agahomamunwa kandi n'ibintu biteje biteye isoni ariko nawe ubona ko ku giti cye we ashobora kuba byumva kumva ko ngo ari ibintu bimuha ingufu ariko nashaka kugira ngo mubwire ko ari ibintu bimwaje kuko hari n'abajya babitubaza biriya bintu bibaho ngo perezida yazi ndetse ngo yirukana ba generali na Trump uriya mutwa generali uriya mayire hari igihe bigeze kujyana ahantu runaka havuyeyo uriya arabikwitika na Trump ntabwo yanamwirukanye na nyuma hari yaje no kumuhakanya ntabwo yanamwirukanye yewe na Obama yaje kugirana ibibazo na Makristo ariko ntabwo yamwirukanye mu gisirikare icyo yakoze yamuvanye ku kazi mvana umuntu ku kazi ushobora kumuvana ku kazi ariko yirukana kwirukana umujenerali yafashe n'abifashaga dictatorship yose uko imera nk'uko nk'ubungubu mwumva sinzi umujenerali wo muri basha numva ngo wabuze muri iyi minsi by'uriya mugabo wo muri wagenda amaze gukora ibyo yakoze sinzi ngo wajyaga bumvikana nawe ngo nta kigaragara ariko sinzanabonye ejo bundi bamugaragaza atambaye pips ubwereza nibura Putin we yarutse na Kagame aramureka ngo
twihangane ndumva network itari nziza nanone turakomeza mu kanya ku buhanga bw'ibyuma turebere
kugira ngo biriya bintu nishwazi n'ibintu biteye isoni
network irimo iracika mu twihanganire ku badukurikiye turizera ko umurongo uza kutwemerera mu kanya tugakomeza ku bibazo dufite ariko nanone yes network arivuyeho gato ubu ndakumva reka twavanse mu bindi bibazo dufite n'ibitekerezo dufite nk'aha hari papa wacu turi ko tumwita Byiringiro Zephanati umbarize jenerali Kayumba bariya abasirikare bane b'abofisiye barezwe ko bagiye mu nama z'abakono Byiringiro ndizera ko nicyo cyose yakinakurikiyeho kandi ndabona ugira ngo jenerali Kayumba akubwire ku baofisiye baregwa kujya mu nama z'abakono ikibazo cy'abakono cyaravuzwe cyane afandi waracyumvise mu minsi ishize nyine ubwo twabonaga biriya biro byo kwimika umutware wahawe izina ryo ko ngo cya gikorwa kibangamira ubumwe bw'abanyarwanda ndetse basanisha ko kiriya gikorwa kirimo amacakubiri ashobora no kugenda kuri jenoside ni ibintu bikomeye cyane ngira ngo numve icyo ubitekerezaho abantu benshi rero baracyitabiriye abategetsi benshi baracyitabiriye harimo vice perezida wa sena waramubonye ibingibi byatumye Kagame ajya guhura nabo nk'uko mwabyumvise ndetse ngo abagira inama ngo abaha n'imbabazi ntibyarangire hariya FPR Inkotanyi akoresheje inama James Kabarebe ajya muri ya nama bongera gusaba imbabazi nagira ngo duhera ngaha daboro uko wakire kiriya gikorwa cy'abakono n'umutware wabashyizeho ariko bageranye ko gikorwa cy'amacakubiri gishobora no kugeza kuri jenoside ijambo ni ryanyu
yewe Serge koko igihugu cyatangiye muri 1994 ntabwo igihugu cy'abanyarwanda twese tuzi ntabwo ari byabariya kuko kera turi muri FPR twabwirwaga ko amoko y'abanyarwanda atari ibyo abahutu n'abatutsi bakatubwira ko ari amoko y'abanyarwanda asanzwe banyiginya abasinga n'abandi kandi bakatubwira ko aya moko ari amoko ya kera ahuza abanyarwanda bose njye nari nzi ko noneho niba n'aba bantu banahuye harimo noneho n'abahutu harimo n'abatutsi ahubwo ari bwo bumwe n'ubwiyunge uko byaje kwitwa amacakubiri ntabwo mbizi aho aya moko y'abanyarwanda twe twavutse twumva aho yaje kuba amacakubiri njyewe ntabwo ushobora kubasobanukirwa ariko nibaza ko kumva ko abantu bafite icyo bahuriyeho bahura kuri njyewe numva nta ngorane n'imwe nabibonamo kumva ko abo abakono bahuye yenda bene gitore bahuye n'abandi njyewe nta kibazo mbibonamo kuko imiryango n'ubundi iragura kuko na Kagame ahura n'abana be ahura na bene wabo n'abandi nabo kugira ngo bahure njye icyo kibazo ntabwo mbona icyo kibazo ariko icyo nabonye urabona muri ibintu byinshi yenda abantu ntabwo bakurikira ariko sinzi ukuntu nagize gutya ngiye kubona mbona kuri za YouTube ibyo bintu ndabibona abantu no kubyandika nanjye ndabishakisha ndabibona muri icyo bintu cyo kiganiro abantu ngo barimo gusaba imbabazi nkabona kabarebe nyine ari aho ya akabya nkabona Manase ariko nareba ku ruhande nkabona Tito Ruteremara ari icyekeye aracecetse ntavuga niba aranavuze ibyo ntabwo nabyumvise ariko ibyo bya bakabarebe byo narabyumvise kumva rero ko kabarebe ubungubu ari bo mahanga mu bibazo by'imiryango y'abanyarwanda biratangaje bumve n'iryo zina ry'akabarebe kabarebe bumva ari izina ry'abanyarwanda buriya ni muzajye mumenya abantu mukurikirana za esipari zabo noneho mumenye neza uko bimeze kuko njyewe nk'aya ntabwo wakampamagaye ngo njye imbere y'abanyarwanda njye kugenda kujya gucunaguza abantu kubera ko baguye ariko kabarebe nkabera yabikora kuko we n'iyo miryango y'abanyarwanda nakuma ko atarayibagamo turi no muri Uganda bari barihinduye barabaye abahima n'amazina ye n'amazina ya se n'abiwabo bose ibyo ni ukubimeze kumuhamagara rero ngo umubwire ngo nagende ajye kuvuga ibyo atazi aragenda nyine akavuga bintu nkabiriya ariko biriya ntabwo nigeze mbona Tito abivuga kuko ndibwira ko yari azi neza umusaza kandi ibyo bintu arabizi maze rero Serge kiriya kintu njye nakibonyemo ikintu kimwe ikintu cyo gutoteza kandi Kagame arabikora igihe hari ikintu hari umuntu ashaka gutoteza cyangwa ashaka gutoteza abakora biriya bintu bya public humiliation buriya rero nibyo bashatse kunkoresha uzi ko bamamagaye muri secretariat ugomba kwandikira fande ugasaba imbabazi ukandika ibingibi kamaze amasaha atandatu nkubwira ariko ibimumbwira icyaha kirimo n'igihe ntacyo bashobora kunyereka kwizi igihe bageze ngo ngo ariko ubona ko twarabikoze ngo nababikore njyewe nta mafaranga kujya gusaba imbabazi ku kintu uzi ko kitari cyo ariko nashimiye n'umusaza witwa Rucyahana bababwira ati ariko n'abakunda yenda dusaba imbabazi n'abandi namwe musaba imbabazi buriya byarakubabwira ati nta cyaha twakoze ahubwo mwebwe n'umusaba imbabazi ariko bwarakeye umwana we baramwirukana ibyo birumvikana kandi niko byakagenze biriya rero mwabonye nibyo mu cyongereza bitwa white washing ni ukuvuga ngo imvura ishobora kugwa ikagwa ku nzu ifite irangi noneho iryo rangi rikajyaho ikintu cy'ikizinga noneho ukabaza kuzana irangi ry'igitare ugatera kugira ngo iriya nzu ise neza biriya ni ukugira ngo ba white washing Kagame bagaragaze ko ari umuntu utemera ibyo ngibyo by'abantu bahuye by'abakono kandi yenda nawe afite aho ahuriye nabo ibyo byari ukugira ngo ahite washinge ariko tuzi neza ko ibyo byose nawe abyemera kandi nawe abibamo biriya rero byari ukubeshya kandi no kohereza ababivuga muzaraba yohereje ntabwo yajya kohereza kabarebe ntabwo yari yajya gusobanura ibyo bintu yabuze umuntu usobanukiwe neza ibintu by'imiryango y'abanyarwanda akajya kubivuga neza atagiye kujya kuzana uburyo ujya kuvuga ubusa kuko yavugaga ibyo atazi naho ibintu by'imiryango y'abanyarwanda ni ibintu twemera ni ibintu duhuriyeho twese ahubwo nyamara njye nari nzi ko bashobora kuyipromotinga bigatuma koko nyine abanyarwanda bahura none se niba ufashe Gatabazi agahura n'uri yasinze niba ariko akazozangira ngo hari n'umututsi uvuye muri Congo nawe asa nk'aho ari umututsi wavuye muri Congo ukazana Bili Kayonga w'umututsi wavuye mu Buganda ukazana na Gatabazi w'umuhutu wavuye Ibyumba ukabahuza kugira ngo bahure urwiyunge butari ubwo bwaba ari ubuhe kubabwira gusa ngo mwese muri abanyarwanda reka kuvuga ko abantu bahuye mu miryango ntabwo n'ubunyarwanda buba bwavuyeho na hano muri South Africa ibyo bintu biraba by'abantu mu miryango mwoko yabo ameze nk'iyi miryango y'abanyarwanda hano ushobora kubona abatedi baba muri Limpopo ukana abashangani baba muri Limpopo ukabona abazenda baba muri Limpopo muri provinsi imwe ariko kenshi ubona bagiye iwabo muri ibyo bintu by'imiryango bagiye guhura ariko bose bakumva ko bose ari abantu baturuka Limpopo ibyo niko bimeze muzanarebe uzashyiraho video n'amapozi arimo kurahira igihe abaperezida bamushyiraho perezida abantu b'iwabo bo muri Limpopo bitwa abazenda nibo baje kuza kumubyinira hagati mu kibuga nawe aramanuka ajya kubyinana nabo ntabwo byatumye ataba perezida w'urwego rwa South Africa none se abazuru n'abandi bose ko batari bo bagiye kubyina hariya ibyo rero ni ibintu njyewe mbona mu Rwanda bazanye ibintu bimwe byo kumva ko hari ibintu bagomba gushakisha bakabyita amazina ataryo kubera yuko ibintu byose bigomba kubaguma kubizingira ku muntu umwe icyo uwo muntu atemeye ntibikunda Kagame niba yarabyanze ubwo ni ukuvuga ko abantu bose bagomba kubyamagana ariko se ko yari yahuye nabo bakavuga ko yari yabahaye imbabazi iyo humiliation yindi yo kujya wahamagarira abantu 800 yari iki niba abantu uzi neza ko wavuganye nabo mwahuye waberetse ku byo bintu atari byo ntibyaje no kubita hasi umuntu ukamuruma wamara kumukubita hasi ukajya no kumuruma ibiriya rero ntabwo byari bigamije kumva ko ari icyo bashaka guhindura hari abantu bagomba kumva ko bagomba gushyira hanze bakahimiriyetinga n'ibiriya bakoze maze rero Serge yenda ntagiye kwizima mu magambo njye biriya bintu by'abakono nta kibazo mbibonamo ahubwo nibwira ko ari byo abantu bakwiye gukora abantu bagahura bagasabana ari byo nakubwiraga kwishyira ukizana nibyo biriya badashaka ntibashaka ko abantu bishyira bakizana kandi iyo yari inshingano imwe muza muri politiki kwitwa porogaramu za RPF ariko iyo ngiyo nyine yajyanye na biriya bihe murakoze
urakoze kuri iki kibazo ariko ndagusubiza inyuma gato nyemerere ntibikugore kuko bakigereranya ko cyari kugeza ari amacakubiri yageze kuri jenoside kandi tuzi ko jenoside ari ikintu gikomeye cyane utapfa kugereranya n'ikintu icyo ari cyo cyose kuko kureba twabonye amavidewo uko bari bameze ntabwo bagiye mu nama yo gukuraho Kagame yo kumukorera coup d'etat njye mpora mvuga ntiwanayikora wenda tukabona undi muyobozi mu gihe gito cyane nubwo coup d'etat tutazi promotinga ariko kuvuga ngo cya gikorwa barakigereranya n'amacakubiri kugeza ku ntayegeje u Rwanda kuri jenoside ni ibintu bikomeye cyane ndumva hari icyo ukwiye kubivugaho hariya
none se niba narakurikiye neza ngira ngo hari umusenateri ariko yitwa Nyirasafari ahari uwo Nyirasafari
visi perezida wa sena
uriya yavuze ko ari umugira ngo ni nk'umucikacumi Gatabazi ni umuhutu wa Byumba Kazoza ni umututsi wavuye muri Kongo w'umugogwe Bili Kayonga ni umututsi wavuye mu Buganda hari ubwo washaka gukora undi jenoside nyine muri abo bahuje n'indi washaka gukora undi jenoside maze rero jenoside niyo bayiminimiza yavuga ngo urumva abantu baminimayiza na jenoside niyo bayiminimiza muri abo uwo washaka gukora undi jenoside ibiri mu mukeka cumi bikaba bimwe umuhutu bikaba ari umututsi wavuye hanze ko mwumva ahubwo ari ubumuntu bwibye jenoside bavuga ninde wajya kuyikorera undi ise ni Kazoza barimo gutegurira gukorera jenoside Gatabazi ise ni Gatabazi barimo gukora jenoside barimo gutegura kuyikorera biri ninde washaka gukora iyo jenoside maze ibintu bikomeye twe kuzajya tubyitirira tukabimirimiza nyine kuko jenoside ni icyaha gikomeye cyane akantu kose kavutse ntuzakite jenoside abantu bahuye bagasangira bakanywa inzoga bakishima bakabyina ukavuga ngo bagiye gukora jenoside n'umunsi yenda bashaka kuyikora bazabishaka uzaba utakinabyibuka ariko ikintu cyose cyavutse kukitirira ibyo ngibyo niwo kwiminimayizinga njyewe rero yenda ntagiye kwizima mu magambo ibi byo kuvuga ko ngo bishobora kugera kuri jenoside ntabwo ari byo ugereranyije n'abantu bari bahariye abantu bahuye hariya ntabwo bari bagiye ntabwo bagiye kujya gupanga inabi bari bagiye gupanga kubana no kubanira abandi ahubwo abo ngabo bakora ibyo ngibyo bakababuza gutekereza niyo bazatuma n'imitima y'abantu iturika yera bakaba bakora n'ibibi ariko hariya nta kibi cyari gihari murakoze Serge
urakoze ikibazo cya Byiringiro ndumva kitashubijwe ati ese ko barabasigaye bari ngombwa ko bafungwa barabasigaye bari ngombwa ko bafungwa bariya bane bafite bavuga
none harya ubwo utari umusirikare n'umunyarwanda cyangwa ukagira aho uvuka babafungira iki se niba umusirikare ari umukono abakono babo bagahura nabo akajya ikibazo bazakubwire ni uko se bari bataye akazi niba bari bataye akazi icyo cyaba ari ikindi kibazo ariko niba nta kazi yataye akaba ariho ari diporoyide akagenda akajya mu bandi ntabwo njye mbona impamvu ko bafunga erega uretse n'abasirikare nakubwiye n'abariya bandi bose bagiye gushyira imbere ngo bajye gusaba imbabazi nta na kimwe bakwiye gusabira imbabazi kuko nta cyaha bakoze n'aba basirikare rero nabo nta cyaha bakoze ntibakwiye gufungwa ariko nyine muri bya bindi by'ikandamiza ni kuriya babikora kugira ngo noneho ejo n'ejo bundi abasirikare ntihazagire umusirikare n'umwe utekereza kumva ko yashobora gusura undi musirikare mugenzi we ni biriya baba bashaka cyangwa ngo umusirikare azamenye n'abandi bantu ashobora kuba afite aho ahuriye nabo kumva ko umuntu w'igikoresho rero ntabwo ushaka kugira ngo amenye ko yagira alternative mu buzima kuko bariya niba ari n'umusirikare abakono bakaba bahuye ejo ntagira ikibazo ashobora kujya kuri uru rugo n'umwene wabo ati mfashe ariko ibyo ntabwo abishaka azagerera Kagame gusa yumve ko ariwe muntu wenyine abandi ko batabona rero ikibazo cya ryo kiravuga ngo bariya basirikare bakwiye ko bafungwa navuga ngo ya barabarenganije bararengana nta mpamvu n'imwe bakwiye gufungwa
urakoze cyane iby'imbabazi twavuze ko rwose za mbabazi zidakwiye nta cyaha bakoze noneho reka tugaruke ku magambo yavuzwe na James Kabarebe ubwo yasohora ku kibazo cy'abakono akongera kwibasira General Fred Gisa Rwigema avuga ko yahubutse ko yakoze ibyo atagombaga gukora hanyuma agataka Kagame ni ibintu bibabaje cyane ngira ngo ariyo ngingo tujyaho ariko ku buhanga bw'ibyuma baduhe audio ya Kabarebe uko yavuze ihubuka rya Gisa Fred Rwigema
ariko nagiraga ngo mvuge kuri biriya muhora mwumva ku mbuga nkoranyambaga cyane bikoreshwa n'abantu bahunze bavuye mu gisirikare bavuga ko bari abayobozi bapfuye uhereye kuri Lt General Fred uhereye kuri Bayingana na Majoro Chris Munyenyezi ko bapfuye ngo bishwe kubera ubukundi cyangwa se umwiryane wari hagati ya RPA ni ikintu gikunze gukwirakwizwa na numu major witwa Mupende watorotse muri RPA bari muri Amerika ni ikintu cyakwirakwijwe n'abagande ku mpamvu imwe gusa ku mpamvu yuko bashakaga kwivanga muri RPF no kugena uko iri buyoborwe his excellence arabangira arababwoka completely arababwira ati mwadufasha ukundi uko ariko kose ariko kwinjira muko RPF iyoborwa mu byibagirwa ibyo bitera akabazo bazana Roma yo kuvuga ngo nitwe twishe Lt General Fred na babayingana na babunyenyezi ngo ni amacakubiri yaje muri RPA ntabwo ari byo uko bari abantu bapfuye ni ku rugamba ni ibintu bizwi Lt Fred hari mu gitondo itariki ebyiri z'ukwa cumi aratubwira twese mu gitondo aratwadresinga aratubwira ati umunyabwoba umupakuru afunguye nasubire Uganda akibivuga umwanza atangiye kuturasa uwafata inzira wenyine ajya imbere yacu twese aranadusiga aragenda asanga umwanzi twese ababibonaga bamwe muri twe twabonaga ko ari amakosa akoze ariko ntawashoboraga kubimubwira kuko yaramaze kuvuga ngo umunyabwoba basubire Uganda. Ntabwo yavuga ngo umunyabwoba basubire Uganda ngo uvuge ngo sigaho garuka reka gusanga umwanzi. Abantu baricecekeye bose baramureba aragenda. Mu masaha make akurikiye umwanzi yamurasiye ku gasozi amurasa, nabwo atabigendera atabigambiriye, ari uko yabonye gusa abantu bari ku gasozi birunze apfa kurasa na machine gun. Ni ku rugamba umuntu wese arapfa. Ashobora kuba yarabikoze kugira ngo atugaragarize ko nta muntu ukwiye gutinya, ariko bimuvira mu rupfu. Bunyenyezi we yabyutse mu gitondo itariki 26 z'ukwa 10 saa 10 afata imbunda ziremereye ajya gusanga umwanzi ngo agiye kurasa umwanzi. Aho yagiye byabega asanga umwanzi yaduciye hagati, ingabo zacu ziri Gabiro n'iziri Nyagatare yaziciye hagati, ari ryabega amugwamo aramurasapira aho ngaho. Bayingana yumvise imbunda zarasaga Bunyenyezi yibaza ko ari izacu, atabasore barashe atireka mbakurikire. Aje asanga umwanzi umaze kwica Bunyenyezi yateze umuhanda na wagwa aho ngaho. Ni ibintu byumvikana ku rugamba, nta macakubiri yari ahari. Bimfasha umwanya kubisobanura kuko ni narrative ihora igaruka cyane kwizwa n'uriya mupende. Ku rugamba nta muntu n'umwe uba adafite risiki yo gupfa. No, His Excellency yanyuze mu marisiki menshi cyane, mu marisiki menshi cyane. Ahitwa Nkana muri Kiyombe umwanzi yamenye hari mu rutoki ashyiraho imbunda esheshatu za 120 azurowinga ku rutoki ararurasa rwose hafi gucika. Ndibuka 120 yakubise insina ari nk'aha ngaha ku ndaki ye, insina yari nk'aho ngaho wicaye yakijwe nuko yari ku ndaki. Mu gitondo cyaho bamenyaho yari ari bazana kajugujugu yirirwa ituzenguruka hejuru baradvansinga turabarasa. Aho ntiwavuga ngo yakijijwe n'iki. Mu gitondo cyaho kuri 23 z'ukwa 12 badukura ahantu hitwa Kanyantambi, tugeze imbere bajugunya ikompora rya mota inyuma y'umusirikare wa gatatu wari umukurikiye riramukubita mu mutwe arapfa yitwaga Gakuru. So, buri muntu wese aba ari kuri risiki, His Excellency yari kuri risiki nk'abandi bose. Mu rugano mu kwezi kwa gatatu tugenda nijoro mu basirikare be ba hafi umusirikare witwa Erasto Rugane Ntwari ubungubu ni Lieutenant Colonel cyangwa Major bamurashe mu nda mu gicuku tugenda tutabona. Aho se ntiyari muri risiki? So buri musirikare wese uri ku rugamba abafite risiki. 93 muri ro witwa yaragiye ahagarara ahantu avugana n'abasirikare tugiye gusanga aho yari ahagaze ni muri minefield bari barahateze mine. Amaze kuhava umukoroneri witwa Gashumba arahaca iramukubita arapfa. So buri muntu wese hariya abari muri risiki. So icyo kibazo rero kibe kiriya cy'abantu bapfuye icyo gihe mu ikubitiro ry'urugamba. Ni urugamba ariko rumera
nta macakubiri
nta kintu cyarimo, nta n'umuntu washobora gutinyuka kurasa Red Fred, nta n'umwe, nta n'uwashobora kubigerageza. Ahubwo ni urugamba niko rwari rutiriye. Rero izo ni za rumazi zazanywe n'uwitwa Mupende, Major Mupende n'ubu ari muri Amerika kimwe na ba bandi bahungaga bakajya i Burundi bakavuga ko abana b'i Burundi banzwe, abajyaga i Kongo bakavuga ko bagomba bashyirwa imbere. Mupende nawe yahunze ku rugamba icyo gihe kuva muri 90 yavuze ko yarashwe avuga ko yarashwe ahantu abantu batabona. Ntawashoboraga kumukuramo ipantaro ngo amurunguruke ngo areba aho bamurashe, akaguma acumbagira. Intambara irangiye Mupende arakira, akize bamuha akazi yiba amafaranga y'abasirikare atorokajya muri Amerika. Ni uburyo
urakoze cyane iyo gishatsi waba uyirekeye aho ngaho kuko ibya Kabarebe biteye ikibazo. Iki kibazo cyarabazaga kiti General utekereza iki kuba buri gihe Kabarebe yashaka kuvuga ibi bya Kagame bibanzwe no guhagarika guharabika Gisa wipfiriye? Undi yaranditse ati muri doctrine ya gisirikare nkeka ko wubaha uwatabarutse avuye ku rugamba si ngombwa yuko ujya kubanza no kumusebya. Ibyo yavuze wabyumvise, twabikoze ku mantere kuri aditahuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, agaragaza uko Rwigema yahubutse akagenda asanga umwanzi akaba yaraguye ku rugamba ariko akabi justify agaragaza ati his excellence nawe yaciye mu marisque menshi abantu bagiye bakora amaspese bakoze ibiganiro ku maradiyo atandukanye n'ama YouTube bavuga yuko nawe waba waragize uruhare mu gukiza Kagame ngo uyumureka aka haduye nawe akamwica n'ubwa mbere nkubaje bino bintu ndifuza yuko waduha position yawe ku byakabare bavuga ku rupfu rwa Fred Bayingana na Bunyenyezi ufasha abanyarwanda kuko baribaza bati ibi bintu bihora bigarurwa na Kabarebe apresinga Kagame bihatiki
Serije iyi myaka yose imaze naravuye mu Rwanda ikintu nari naririnze nuko no kuvuga impuza z'abakomerede kandi n'ubumva numva ari ibintu bigoye kubera yuko bariya bakomerede bose bangabo abo kabari bavuga njye nari mbazi twari tuziranye kabari yajya avuga nta nabazi kabari we ntabwo yavuga ngo yaraziranye na leta Jenoside Rwigema kuko ntaho bigeze bahurira ariko njyewe nahuye nawe inshuro nyinshi cyane nyinshi kuva muri 1979 kurinda tugera mu Rwanda turi no muri NRA igihe n'abagakuru ushobora kuba narahuraga nawe nibura nka rimwe mu mezi nk'atatu kuko yajyaga haza kenshi na kitugumu n'igihe twakupangaga izo ntambara zo kujya mu Rwanda najyaga duhurira mu manama yaba iwe yaba kwa mama we n'ahandi no ku mugore we Kasasire n'ahandi kabarebe nta n'inama n'imwe yigeze azamo hari abandi officers bari hariya mu Rwanda ntabwo nshaka kuvuga amazina yabo ese batazinze ko bajya kubafunga bakabaye bavuga ibi ngibi kuko babizi n'ibyo bintu bipangwa babaga bahari barahari ubundi bakivugwa babashyize hasi kabarebe niwe uvuga akavuga ibyo atazi ariko barahari ntabwo bose bapfuye gushira icyo ni kimwe icya kabiri nibaza ibintu kabaye bavuga abitumwa nande ko nzi neza ko muri ibi bivugwa ibyinshi ataranahari atananzi n'izo ntambara avuga za ba Bunyenyezi na Bayingana yabaga ahitwa Nyamiyonga ahantu Nyamiyonga abazi mu Mutara uvuye za Nyamwashongo ize utambika usaga ujya za Nyagatare naho yabaga hari ka training wing yabaga n'umugabo nyakwigendera Kareba kabarebe n'ibyo avuga ntabizi kuko ntabwo yahari adaceceka kandi byakabaye byiza nawe ubwo yiyumvise agaceceka kuko abakomeredi baba baraguye ku rugamba byaba byiza kubyihorera cya mbere hari ibyo baharaniraga ushobora kuba ruhuriye ku nako ariko bo batanze wowe ibyo utashoboye gutanga bariya barapfuye ko turasigara kuba barapfuye tugasigara ntabwo dukwiye kuba twajya kujya gutangira kujya kuvuga nk'ibyo kabare barimo kuvuga ibyo rero ni ikintu njyewe nibaza nkavugani uyu muntu ni muntu ki ariko abitumwa nande kucyo yuvuga rimwe kabiri gatatu kane ntihagire umubuza mba nagashatse no kumunyomoza kuva kera ariko nari ndabyihuriye nari ndabyihuriye kubera yuko imiryango y'abari abantu ntabwo nibwira ko bakabaye bifuza kumva ko ibyo bintu bihora mu mitima mu kanwa k'abantu kandi byababayeho natwe byashobora kutubaho ariko abitumwa nande icya gatatu harya hirozi bacu cyangwa babo nuko babibuka ukahaguruka rero ukagera ku munsi runaka kubera ko ushaka kwibonekeza ugafata indabo ukajya gutwara ahantu ubesha warangiza noneho ugasumuriza abajya kujya kuharabika abantu babiritse umuntu muragutse ngo mumugize intwari niwe narasigaye mu gitondo mpakazinduka mushakisha abo gusumuriza kujya kumugira ubusa ibyo koko umuntu yavuga ngo icyo ni icyo umuntu wavuga ngo icyo ni igihugu cyo baba bavuga ngo bagira ibintu bijye by'umuco ibi ni ibintu nibaza ko afite ubimutuma kubera yuko yenda hari umuntu ushobora kumva ko kugira ngo umenyekane wumvikane neza ugire gute ugomba kubikora kubera kuvuga abandi kandi nyamara wakora ibintu utagombye kuvugwa n'abandi iyo mico mvugira ni iki harya wa excellence we yari rembo muteramukubita ntinamukomeretsa ejo mashini gani ntinamukomeretsa za mini zikubita abandi muri ambushi barasiramo abandi bo ntaraswa harya ubwoko we ibyo bigenda gute aho abandi bagwaga badashobora kugwa aho abandi bakomerekera badashobora gukomerekera ubwo ni uko yabaga hari cyangwa ni ibihimbano yenda by'abantu baba bari aho bashyira aho ngaho nyine bakabareba ugahimba ibintu gusa ukabikubita aho ngaho erega intambara ntabwo ari firigo rembo niyo bahagarara bakarasa amasasu yose akarangira nta gukomereka nta kugira cyangwa bari bashwaza intega aba rero bandi ariko rero Serije hari ibintu wavuze numva biteye agahinda cyane kuko birimo ibinyoma kandi nibwira ko n'ababizi kandi abo twabanaga nibwira ko mu bazanyumva ibinyoma barabizi Rwigema yashoboraga ate kugenda wenyine Rwigema yari afite abasirikare bamurinda kuri uwo munsi yajyanaga nabo batari hasi y'ijana bamurindaga n'ikimenyimenyi uwamurindaga Kayitare yari icyo gihe kapiteni hari bamukagoma hari bashumba n'abandi benshi 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 hafi abantu bagera ku ijana none kuko kabareba bizi generali Rwigema ajya kugenda akajya imbere y'abantu nta basirikare bamuri imbere nta n'abasirikare bamuri iruhande nta n'abasirikare bamuri inyuma ubuse ashaka kutubwira ko twese tutabizi ko ibyo bintu byari bihari ko yari afite abasirikare bamurinda yabanaga nabo muri Uganda yaje kubatahana mu Rwanda ugahubwa ukabeshya abantu ngo aragenda ngo agenda wenyine ariko ibintu bibiki noneho yenda reka tuvuge nuko ibintu byaba biteye yenda ntigeze nshaka no kugira ngo njyemo kamuka ka gitumba hari abasirikare babanje gutera ka gitumba mu gitondo kare mu rukerera ko tutari twanahagera barimo ba letkiza ba leti bagire na ndenda za kumwibuka bo bamaze gufata ka gitumba bara diployinze ba diployinga ku nzira ikomeze ijya Nyabwishongwize abandi barazamuka bajya kuri uwo musozi wa Nyabwishongwize aho Red Fred yapfiriye twageze mu gitondo nk'uko yavuga kuko niko byagenze nta n'uko yabanje kukugana izingira tumaze kugera mu Rwanda ka gitumba yabanje kubikora turi ku mashuri y'ahantu cya mate hafi ya Ntungamo aratworuganarize ngo ku modoka ziza kugenda zikurikiranye abari bakiri aho ngaho turagera tugeze hariya batangira gufata abantu bashyira muri za batari uyu rero kubera yenda kudasobanukirwa ati yagiye wenyine ubona ashaka kuvuga n'ibitamazire bitamazire yari yagiye imbere bunyenyezi yari imbere kiza yari hejuru y'iyo misozi ahapfuka noneho Rwigema we icyo yakoze we yarazamutse ajya hejuru y'imisozi nka kamanda nyine ngo arusobanukire intambara uyu rero w'ukigoryi utabuzi neza no ku intambara zipangwa yari ahita ko Rwigema wari waje kuyobora intambara ajya kugenda akajya kwihisha mu rutoki yarazamutse kugira ngo ajye aho ushobora kureba intambara neza uko irimo kurwana kuko abasirikare bari imbere kuvuga rero ngo yagiye wenyine ngo nta makosa ngo ni none kabarashaka kutubwira ngo abapfuye bose ku rugamba bose nta makosa koko nta makosa nawe ariko ndibwira ko ni byiza yenda ko umuntu abatakire na hariya ariko mbabarire aba hariya bakumva umuntu avuga ibintu nk'ibyo ngibyo bakumva ko ushobora kuvuga ko umuntu wateguye abanyarwanda bari mu mpunzi n'ibyirwa baririmba none ugatinya ukajya kuri radiyo ukamuvuga kuri yo ko ari umuntu utari uzi icyo gukora ko ari umuntu wahubukaga ibi rero akabivuga yarangiza akabivuga noneho mu gitondo bakirukana muganga bakirukana mugenzi we badafite n'icyo bakoze ariko tumenye neza ubimutuma n'indi arongera avuga ati bunyenyezi ngo bunyenyezi ngo mu gitondo ngo yarazimutse ngo afate imbunda nta mupango wari uhari koko aho bamurasiye ryabega hari abasirikare ba sadi batariya ubwo yari avuye gabiro yari yaravuye gabiro araza yahanyuraga buri munsi uretse nawe nawe wenyine natwe twari twarahanyuze aho hantu ariko noneho kumva ko umwanzi yaje yenda icyo gihe akanyura hagati y'ingabo agatega ambushi uriya yaza atwaraga imbunda aho yatwaraga akaraswa noneho akajya kuvuga ngo hagiye gusanga afata imbunda mbese nk'aho zari zanditse aho ngaho adafite uwateguye kugira ngo izo mbunda bazijyane umwanda we ariko bapfuye kuko barihuse ibi rero ni ibintu bimwe yenda serije biteye agahinda tekereza rero mu rwanda ibi byose abo wari ubazi warabanye nabo uzi ubushobozi bwabo ntabwo bariya batwe baraturutaga urumva ko avuga bari ba majoro icyo gihe ariko ibibazo bakaba bakiriho baba baragiye kuba ba jenerali ko tukiri yenda ba majoro aribo ni bo bajya kuba ba jenerali ugahaguruka ukabaharabika ukabashyira hasi cyane ukabashyira aho ngaho mba numva n'ibyo abamvuga ko abarere buriya twigeze tungana se kandi njye nari uwo hasi none ukoze kujya gufata ugafata rifite jenerali Fred Rwigema cyangwa majoro bayingana na bunyenyezi ugashaka kubashyira aho ngaho ku rwego rwe kabarebe akwiye kumenya ko biriya bintu yabije amatazi n'ibyo ari byo ninjye wamufashe ndamuzana n'imbunda yasya ninjye wayimuhaye ariko bariya ntiyashobora no kuba yagenda ngo ajye no guhambira n'inkweto zabo none arimo kubafata nk'aho bareshyaga ariko nino serije rero yera mu kurangiza nta buhubitsi bwarimo biriya bintu nta makosa yari arimo nta n'ubwo nyakwigendera leta Fred Rwigema yagiye wenyine yari afite abasirikare bari bagiye imbere fosite batariyoni sadi batariyoni zari zagiye imbere yari afite abasirikare bamurindaga none se umuntu ukavuga ngo washimagiza harya iyo moto yavuga iyo imugwa hejuru ubwo nawe avuga ko hari umuhubutsi ko nta bwenge yagiraga ko nubwo avuga ibi ngibi byarabaye ibi bimubaho ubu noneho iyo aza ko atakiriho abamuvuga ibingana gute kandi byinshi n'ibinyoma n'ibyo urimo kuvuga ngo byaza kanyantanga kagame twamuvanye mu rwanda tumuvanye kanyantanga nijoro saa cyenda za nijoro tujya kumwisha kwa kansa kabarebe ntabwo yari ahari ntabwo abizi yagiyemo kuva hariya batanabonanye none arimo kubeshya izo muti iyo muti yaguye aho ngaho nyine ku basirikare mu gitondo nka saa tanu buriya yari atwaye twamuvanyeho saa cyenda za nijoro none arimo kubeshya iki ariko ibi bintu rwose ndibwira ko n'abanyumva cyane cyane n'ababaye muri kiriya gisirikare ibi bintu bya kabarebe bakwiye kumubwira akarekeraho kumva gusa ko akazi ke ari uguharabika abapfuye ari uguharabika abagiye ari ukugeza gute akabibye bizamubeshaho nibwira ko ibi bintu bikwiye guhagarara ariko cyane cyane ni bya bindi abitumwa nandi abitumwa nandi ko numva bumva iby'abakono bakabyumva bakabimenya bakabimenya bikateza ibibazo bakabatwara muri sekretariyeti bakajya kwirwa babagira ibi byo ntabwo babyumva noneho nabyo bazabibabaza ibi ngibi ko ahubwo mbona ari byo bibi ibi se ko mbona ari byo bitera amacakubiri bitera n'akababaro noneho iby'abakono byo barabyumvise ariko ibi ntabwo babyumva hari ubu ngubu uhamagara abakono akajya kujya kubabwira ngo ujye kumusaba imbabazi uyu nguyu we ibi ngibi byavuga byo ni iki
genero byari ngombwa kuko ntabwo ibi bintu wabitambuka utabiganiriye kuko naho abantu bavuze bati Serge wibutse n'abantu ibyo yavugiye mu bukwe bwa Teta Kagame nabwo twabiganiriye urabyibuka tuvuga tuti twe byari bikwiye ko Kagame ajya mu bukwe bwa Teta akajya kuvuga ibibazo ngo abagande batera mu muryango kumpuri babakizemo kabare wabyumvise avuga ko ari abagande bakwirakwije rumazi kuko ngo bashaka kubayoboreramo ibyo sindi bubigarukeho nanone
reka ndarusubira reka nange mbigusobanure abagande bararengana kuko nabyo nk'uko ibintu byose nakubwiye twari twarabyihoreye Red Fred apfuye nta nubwo n'abasirikare bose babimenye nanjye ubwanjye naje kumenya muri iryo joro yari ibibazo byari byabaye mu gitondo nza kubimenya nijoro nko mu masaha atatu ahari za nijoro njye nibwo nabimenye ntabwo tujye tubivuga rero habayeho kumva ko umuyobozi nkuru yabapfuye mutajya kubishyira hanze intambara igitangira bizaca muri ariya basirikare bigaca muri ariya bayoboke na sapotazi bose abaganda rero iriya ntambara barayifashaga cyane barayifashije koko ariko ibyo nabyo bakabaye ntibabyemera bavuga ko ibyo bitabaye byaje kuba ngombwa rero ko bagerageza kumukontakitinga mu bintu bimwe yenda byarebaga yenda byo bashaka gufasha cyangwa kumubwira bati muvugane naje kumva ko ngo icyo gihe Museveni hari yashakaga kugira ngo dialogue itangire sinzi ibyo ashobora kuba yenda ibyo bamushakiraga ntabwo navuga ngo njye ndabizi ariko hari bamwe bagenzi bacu bari barasigaye ka Gitumba ntabwo nakubwira ngo ndabihagazeho ariko hari umwe aracyari na hariya mu Rwanda wambwiye ko koko bagiye baza bashaka kumuvugisha kandi birumvikana bari bamuzi baramukundaga yari yarabanye nabo bashaka ko baramushakiraga n'ineza ariko ntabwo twigeze tubabwira uko byagenze bakajya bababwira bati ari imbere ku rugamba ari imbere ku rugamba ari imbere ku rugamba noneho haza kubaho ikiganiro nyago cyabaye kuri yari kuri BBC cyangwa Voice of America sinamenye radiyo yabivuze ngira ngo hari Pitito ni waje kuvuga ngo uyakubiswe na mini ngo uyakubiswe na mini ndumva narabyumvise
ibyo ni fakte ndabyibuka tunabivuga mu biganiro ko titari wavuze urupfu rwa Rwigema ko yasimbukanywe n'igisasu
ya icyo gihe hari ikiganiro babona twajyaga tugira ubu radiyo byagera nimugoroba tukajya kumva BBC njyewe najyaga njya kwa kaka niwe wari komanda wacu yari afite ku karadiyo noneho tukajya kumva amakuru rimwe ngira ngo nza kumva hari interview babajije barayagwiza kuko icyo gihe barayagwiza niwe wari umuvugizi wa RPF ibyo yavuze ndumva nakibyibuka neza ariko ikindi kiganiro cyabo
barayagwiza
yari yarazanye na Kanyarengwe agomba kuba aracyabaho ngira ngo ariho aba mu Budage kuko njye nahuye nawe kwa Leti Fred Rwigema turi butere mu gitondo yari ariyo noneho ariyo na Kanyarengwe
barahinyura
barahinyura rero yaje gutanga ikiganiro ndumva ntibuka neza details zacu noneho baza gutanga ikindi kiganiro ngira ngo Tito avuga ko nyakwigendera Rubigema yakubiswe na nini ubwo rero contradictions zibaye rero abantu batangira barabaza byagenze gute abanyarwanda rero aho niho batangiye kugira doubt kumva ko twebwe muri RPF twatanze version zitandukanye ikindi nuko nabo yenda bari bazi babaza batababonaga nyine ari Rete Bayingana na Bunyenyezi nibo bari bazi na cyane nabo batababonaga noneho haza kuzamo izo doubts nabyo kuvuga ngo bashakaga ko bashaka kuyobora igisirikare cya RPA ibyo yewe ni amatiku mu Rwanda bajyayo bakavugana nabo ngabo bati ubu twabaye inshuti ejo gisigaye ni ukubaharika biriya ni ibintu nibaza by'abantu bagira uburere buke bakaba barebe kuba avuga ibyo ngibyo kandi buriya mu ntambaro byumva akaba ari abarimo kubeshya 90% y'igihe twabaye mu ntambaro yabaga muri Uganda niba atari Mbarara yabaga ari Kampala naho yiberaga niho babaga none araho ngaho abaganda arirwo baharika ibyo rero nabyo ni ibintu byo gukabya sinzi impamvu babikora ariko nkuko wagize neza kubimbaza ni ibintu bababaje ariko kubera yuko bariya abantu bafite imiryango ntabwo wafata iyi myaka yose ishize kabarebe yirirwa harabika abantu none twarangiza byagira itariki zingahe muti ntwari undi mwaka wagira akajya guharabika abantu none arapiganwa nande mu guharabika nindi barimo gupiganwa nabo ariko cyangwa nk'uko nakubwiye mbere arabikorera nde nindi bimutuma ni kubera iki abikora bakabireka bakabyihanganira nyamara utuntu tworoheje twaba muganga tukaba kono bikarebye ibibazo bikwiye ko ari biriya urakoze Serge
urakoze tukiri kuri iki kibazo kuko ni ikibazo kigari ntabwo ari ikibazo umuntu yavuga yasobanura gutya ngo birangire Fred Rwigema yari afite experience mu ntambara zitandukanye mu karere ibigwi bye birazwi hari version ya Kagame nyirubwite yivugiye muri documentaire ko yarotaga Rwigema yapfuye ari muri Amerika akajya atuma abantu ngo bajye kureba ko Rwigema yaba akiriho ngo aza gukabya inzozi asanga ko Rwigema yapfuye iriya version ya Kagame muri documentaire yakozwe ihuje n'urupfu rwa Rwigema nibyo kabari bavuga bati bakwirakwije rumazi ko yishwe natwe ati nta mwiryane wari muri RPF none nakubaza nti eske mwigeze mugira conflit interne mutangira urugamba cyo ni ikibazo abantu bashaka kumenya niba koko hari umwiryane ugeze uba muri RPF mu basirikare mutangira urugamba ikindi cya kabiri ukagaruka mvuze uti none niba nta conflit yari ihari interne hagati mu ngabo cyangwa mu muryango waba ibi bintu bikomeza bigarukwaho bisobanura burya umuntu utakaza umwanya yisobanura haba ari ikinarwana nacyo kubera iki Kagame bagomba kumwubaka cyane akagaragara ko ariwe mesiya ni umucunguzi mwari mwaraferinze urugamba rwari rwarabananiye mwari mwaratabonyetse mutakaza imbaraga mwigendera iyo Kagame ataza ngo abe nka mesiya ni Yezu waje kurokora abana b'Imana kubera iki agomba guhabwa ibyo byubahiro n'ikuzo kugira ngo abe ari bo babagaruriye ubuzima mwe byari byabananiye General
reka rero mubwire ibyo bintu byari intangazo ese wowe chairman wa RPF imyaka ngubu ngaya 25 ubaye perezida w'igihugu ubu ngubu imyaka ibaye 23 hari ibyo byabaye ndi bihagije kubujya kugira swazi negata kujya kugira rwembo byahindura iki ubundi cyashaka ibyo bampa birenze byafite byaba ari ibyo byo barwanye ubusa cyo zabona kirenze kuba president icyo n'icyo cyo zabakunze kuba chairman wa RPF n'iki cyo barwanda nacyo bakabarebe n'abandi birimo ngo noneho ngo bizagende gute abiki so Serge rero njyewe nibwira ko ni obsession sinzi obsession abantu baba bafite kuko niyo bizaba n'ibiryo ntabwo uri umuntu ushobora kurya ibiryo birenga euro 2 ku munsi keretse ufite ibibazo none se wowe ubaye perezida ugira indege ubaye chairman w'icyo kuri iki byose ibyo barwana nabyo byo nibyo kumurika nuko bino se ngo bihindure iki ko nibwira ngo ibyangombwa byose bituma twese twarahunze abandi barapfuye byose babigezeho bazanyurwa ryari nibyo abazungu bavuga ngo what is enough how much is enough buriya bashaka ibyo ngibyo birenze ibyo ngibyo ku buryo ugomba no kumva ko n'uwitabye imana ugomba kumushyira hasi kugira ngo uzamuke ngo bizakugezeke aha rero igituma ibi bintu bikomeza kuza dore ni ibi ngibi izi contradiction ubu none umuntu uzahaguruka akumva nk'ibyo akabari barimo kuvuga guti ngo rwigema ngo yagiye ngo nyine nta basirikare ngo bari bahari ntabwo yari afite kuko abasirikare bamurinda ise nk'uko wamaze kubivuga umugabo yarwanye intambara muri Mozambique arwanya intambara za Nini arwanya intambara za NRA arwanya intambara zo muri North muri Uganda none niba utari uzi icyo gukora kabarebe niba uzi icyo gukora niba ugomba kuvuga ibyo uriya agomba gukora mwana we none ikibazo rero izi contradictions ubona nakubwiye ngo icyabaye kibi cyane yende cyabaye ni uko muri announcement abavuga kandi ntubagaye kuko ntabwo ari babiteye yaba arahinyuza yari Germany we yavuze ibyo bamubwiraga ntabwo ari wagiye kubihimba ntaki kandi koko n'umuvugizi ntabwo yari hariya ku rugamba we ibyo yavuze n'ibyo bamubwiye sinzi nta nubwo ntinabyibuka niyo yabana Tito ntabwo twabanaga hariya Tito kugira ngo aze niyo mayini hagomba kuba ari wamubwiye ngo nayivuge izo contradictions rero nizo zatumye habamo ibibazo noneho bakazamo n'izindi zizaba akabarebe kubimo zigateza urujijo ariko njyewe umbajije yenda nabyo reka mbivuge ubu ngubu kuko rwigema yarwaga n'abantu bamukunda ibyo ndabikubwira kandi ndabizi ijana ku ijana kubera yuko nagiye ngiwe ari nabo banjyanyeyo tujyana n'ahantu hose ntabwo n'abanaga nabo abo bose abo muvuga twabanaga ngo izo ntambara za guru yego hari turi guru abari abo kwa rekwena bajyaga baza bakadutera bakatwinjira no muri barracks na leta Rwigema hari abasirikare babanaga nawe icyo gihe niwo babanaga nawe ibyo bakoraga ndabyibuka kuko narabibonaga n'abaga mbari ngiki tugumu izo ntambara za kubona kiraka nari kitugumu icyo gihe ibyo byose ndanyeza abasirikare n'abana washaka kumbwira ngo Kayitare Mutagoma Alex Shumba bari barinze Kayitare ngo noneho yenda ngo habe kayaresi babone kugira icyo bakora cyangwa hagire n'undi muntu masa ibi rero njyewe kuko njyewe bose twarivuganiye ndaba narababashije nakubwiye ngiye ko narimenye nyuma y'igihe mu kigoroba nijoro kandi byabaye mu gitondo twarahuye twarabanye Kayitare njye nabonye nawe uwo munsi bukeye bwaho saa tanu zaho ngaho naramushatse mvugana nawe turavugana mvugana nawe nari kumwe n'abagire turamubaza uko byagenze niko byagenze ntabwo rero yashobora kuba yarambeshye cyangwa yarabeshye n'abagire ntabwo ari uko nabyumva ariko iyi mivugire yakabarebe nk'iyi ngiyi n'undi wese wabyumva yatangira kujya ashakisha baje niye akayivuga uko ayumva kubera yuko ibi ntabwo ari ibintu by'urukundo ibi byo bakaba bavuga ntabwo ari ibintu by'urukundo abasaza bapfuye abenshi twari tubaziranye twari tuziranye twese twari tuziranye ariko uwo ari we wese ntawe natinyuka kuvuga ngo muvuge nk'ibyo kabare bavuga n'uwaba yarakoze n'ikosa ntabwo nabivugira hano ngo njye kuvuga gutyo kuko uwakoreye ikosa no ku rugamba abazi neza ko akoze iyo bwabaga kugira ngo atsinde kuko nta muntu n'umwe ushobora kujya kwishora kuti maze uramusura umusirikare uri ofisa kandi ukabeshya n'abantu ngo uri umujenerali ntiwavuga nk'ibindi by'ubukinga ibi ni ibintu by'ubukinga nta muntu kujya ku rugamba noneho ukajya kujya kuvuga ngo waragiye ugenda gusa gutyo ngo nta n'abantu bakuri imbere ngo nta n'iki ushobora kuvuga ngo sinzi ukuntu nabisobanura ntabwo nshaka gukoresha amagambo nubwo ntanabona umutwe mu mutwe wanjye ariko ni ibintu nubwo bite si ukuba mbaza ati rero za konfurikiti zabaga zihari icyo gihe twari twambutse uwo munsi twambuka uwo munsi nta n'ubwo abantu bari banagahuriye ngo umubwire ngo hari konfurikiti yari hagati y'umuntu runaka na runaka ngo ibyo ntabwo nabivuga ntabwo nabivuga ko ntabwo ntabwo mbizi nta n'ubwo nigeze nanabibona ngo ndabyumve kuri iki ngicyo cyo rero ntabwo najya kugira ngo kubera yuko bariya bari muri leta njye nahunze ngo njye no kubeshya n'ibyo ntarinzi cyangwa n'ibitaranabaye ibyo ntabwo byafasha ariko ibyo ntemera ni ibingibi by'ibinyoma by'akabare murakoze sasha
hariya hari aho ndavuga ko Kagame aje ngo yatangiye kujya ngo ahuza abantu badakundana bafite amacakubiri cyangwa badashobora gukorana yaba aguhaye pozisiyo akaguha undi mutavuga rumwe kuriya kutavuga rumwe wagereranya nk'amacakubiri nacyo nicyo abantu bagira ngo bumve ku itariki ya kabiri mukigera hariya nk'uko ubivuga Rwigema barapfuye Kagame ntabwo nzi iminsi byafashe ngo agere hariya aravuga ati yaraje ahindura sitirikitire atangira gupanga abantu batavuga rumwe badakundana batumvikana bigaragaza kuri we ko ari bo bapromotinga amacakubiri njye ni muri ubwo buryo nabyumvise general
ngaho rero urumva ariko sinzi ni na byiza ko umuntu atakibana n'abariya bantu buriya tuva muri uganda hari abantu benshi kuko batari bazi ikinyarwanda kabisa nubwo batakizi noneho ariko kutamenya ikinyarwanda ntabwo bisobanuye ko utazi kurwana cyangwa ko utazi gupanga intambara kandi bamwe muri abo ngabo nyamara nabo bari banakomeye cyane bari banatukuriye kuko bari barabaye muri NRA kumva rero ngo bafataga ngo undi muntu bakamumugerekaho ariko niwe wadipurenga ngo yenda ibyo ngewe ntabwo bajyaga babimbwira nkombe narumvise nk'umuntu yenda taravugaga nk'ikinyarwanda ngo nibwire ko bamugeretseho umuntu kubera ururimi ibyo bintu rero ubwo kabera yabivuga uwamutumye ibingibi bagomba kuba yarabimubwiye ubwo bwe yabimubwiye rero ko barabikoze ubwo bivuga ubwo arabizi kandi koko yenda hari nubwo igihe cyaje kugera abantu bamwe yenda umuntu kanaka ntiyumvikane n'undi rimwe na rimwe ntunamenye n'aho bituruka ukabura aho nyine ukabona abantu bamwe ariko byo ntabwo byigeze bigera kuko umuntu yarasa nk'undi cyangwa yagira gute abantu babaga bafite yenda ko bashobora kubiriza uruzinga ariko ubwo yabivuze ati bafataga abantu bakabagereka ku bandi ni ibyo bine byo kuregana abantu bahoraho ubwo nyine babaga bashakisha yenda ababaha amenshi ubwo nyine bagafata abantu bakabagereka ku bandi kugira ngo bajye kuzana amenshi ubwo bigomba kuba byarabaga kuko n'ubungubu mu rwanda birahari bagomba kuba babikora ibyo rero serije ntabwo namuhakanira mu mbwire ngo ibyo ntabwo byabaye akubwira ko we yabaga nyine ngo ugore na his excellence ubwo yarabimubwiye ubwo yenda barabikoraga ntabwo nakubwira ko ibyo bintu njyewe naba mbizi ariko njyewe nakwivugira ku bantu babaga bagenda batazi ikinyarwanda abenshi njye twarumvikanaga nanjye cyanjye ntabwo cyari cyiza cyane nta n'impamvu najyaga kumva ko nakumva nabishisha ariko bo niba barabishishaga ubwo niko babikoze nakabari buvuga ibyo ngibyo nawe n'ikinyarwanda nawe ntabwo yari akizina neza nyamara ubungubu ubugumba agomba kumva ko yabigereka ku bandi cyangwa akabyitirira amacakubiri ni ukubera ko umuntu ashobora kuba yaravukiye ahantu atazi urwo rurimi noneho ukabikubadamo ngo ni uko ari ukuzana amacakubiri ariko harya bwoko niyo baba ari n'abazungu bakaza baje kuza kugufasha kuri urwo rugamba harya icyo wakora si ukubafasha kugira ngo bazagufashe n'urwo rugamba rurwane neza none warangiza ukanabashimira kumva ko bombi wenda batari bazi ikinyarwanda none hasigaye akumva ajya kugenda akabashyira hasi ko byari bivuze amacakubiri ibyo byo bivuze kino nka se sinabonye hari n'abazungu ngo bakora muri perezidansi bakorana n'abana be abo ngabo nabo se bo azabavugaho iki bo bavugaho iki kuri ushobora gukora n'umuzungu ukazana umuzungu noneho ukaza kuba mu munyarwanda utazi neza ikinyarwanda wakaba wabaye ikibazo serije rero njyewe ibyo akabare bavuga byo ubibagize neza kubivuga kubizana ibyo avuga byinshi abavuga njyewe kuko njyewe nibwira ko iyo mba ntarahunze muze mu rwanda kabarebe n'uriya mwanya mato ufite aho rero kubera yuko ashobora kugenda akajya kumvuga nicyo gituma kiri muri nicyo gituma kandi utazanabireka ikindi nabo ngabo abandi banyakwigendera bavuga nuko abivuga kubera ko afite uwo ajya gushimisha serije rero urakoze cyane
genero iki ni ikiganiro historike kandi mu mpinduramatwara twifuza dukora mu ihuriro nyarwanda hari no kubwizanya ukuri hari ugusaka inzobe tuvana abantu muri confusion kugira ngo iyo duhamagarira abantu kutujoyinga no gukorera hamwe hari n'iyo transparency tuba tugaragaza ngengera amahirwe menshi ko ndi umunyamakuru aragitahuka haba de president w'ihuriro nyarwanda hirya no hino hari icyumba kivuga cy'amacakubiri cyaba cyarabaye hagati y'abantu bavuye i Burundi y'abantu bavuye Congo y'abantu hirya no hino hari abantu ngengera amahirwe guhura nabo tukaganira bakambwira bati wakoze akazi gakomeye ko kugira ngo ukore ingendo ujya kureba ababyeyi b'abana bava mu Burundi ubaha garanti ko abana babo bamwe bahari abandi wenda batagihari ugerageza gukora iyo mediation mu kugira ngo FPR ibashe kugira ingufu wahuye n'abantu bafite inkomoko muri Congo uyu munsi iyo ngenda ndi Buraya ndi mu bihugu ntemberamo hari igihe muri umuntu akambwira ati umusuhurize Kayumba ndamwibuka igihe n'iki yakoraga akazi nk'aka yatubaye hafi kabare baravuga ati ibyo byavugaga byabaga ari ibintu bya propaganda ari abantu batsinzwe ku rugamba ariko wagize amahirwe yo kuganira n'ababyeyi b'abana babo i Burundi muri Congo kiriya gihe urakibuka ni experience niba aricyo wabivuga nabyo wakivuga kuko aravuga ati abo ni abantu baga bacitse urugamba ariko havugaga n'ibindi bintu byinshi cyane general
urakoze cyane kandi rero neza no kwimbaza kuko narabyumvise yanabivuze ahangaha ngo njyewe nashakaga abantu b'i Burundi ngo abe muri DRC ngo bashakishe abo muri Uganda icyo kikugaragariza ko atarimo no gusobanura neza ikibazo iyo azavuga ati yashakaga abo muri Uganda bonyine ibyo yenda yakaba yarukabivuga ariko reka nkubwire ubuze twari gusatsa n'inzobe umwaka w'igihumbi kimwe first of all muri 1990 irangira hari abasirikare bacu bavuye mu Kagera bajya muri Tanzania bajya muri Tanzania kubera nyine yuko intambara yuko yari iteye bamwe basigarayo twagiye muri Tanzania kujya kubashaka bamwe turababona abandi turabazana kandi iyo operation njye nari irimo mu mwaka w'igihumbi kimwe 1991 twari mu rugano hari hameze nabi cyane ntabwo twari dufite ibintu byo kwifubika bihagije hari rero abana benshi bari baravuye mu Burundi batari bari abasirikare mbere noneho baza ari abasirikare batoya mu gisirikare kenshi abasirikare batoya n'ubundi ntabwo bagira yenda ibintu biba bingana n'ibyo babasaza baba bafite mu mibereho aba bana kubera imibereho mibi yari ihari kuva kumva bagiye gupfa koko n'inzara yari ihari kuko ibyo kurya kugira ngo uzabivane hasi uzajya isoro uzamura hejuru mu birunga byari bikomeye cyane bakanasonza kuko barasonzaga aba bana baratorotse baragenda ariko ari ugukiza ubuzima bwabo bajya muri Congo hari umugabo rero yaje kubangwa muri Amerika nabo baramuhemukiye bamutwara ibintu bye witwa Pascal Munyantirwa abenshi niwo wari wabajyanye n'abacumbikira n'undi mudogiteri wabaga hariya kuri Goma Kanamugire niwe bacumbikiye abana benshi ibyo uvuga byo nibyo nagiye i Burundi kujya gusobanura ibyo bibazo by'abo bana hari uburyo bubiri ibyo numvikanye n'ababyeyi babo bamwe baracyariho mu Rwanda twagize amanama nk'atatu ndi mu Burundi kwiga uko ikibazo cy'aba bana cyazarangira ikibazo kimwe cyari ukugira ngo tubafashe ku buryo basubira mu Burundi abandi bakavuga batoya ni mu bavaneyo yenda mu bajyane mu Buganda barebe twajya kubondorera abandi bati mu bavaneyo ariko murebe uko mwabafasha abana baraje abenshi tugenda tubaha ba komandazi kugira ngo babane nabo kandi babiteho abenshi muri abo barahari ni ofisazi beza ni komandazi beza yewe n'abariya abanyakarundi n'umwe muri abo ngira ngo ariko ntabwo navuga ko ari ofisa mwiza ariko n'umwe muri abo niba nibuka neza abo ofisazi rero abo bana bavuye abenshi bavuye aho ngaho muri Congo niyo baje kuzambuka aba officers benshi bayobora hano mu gisirikare ariko ukuntu kabare baduvuga n'ukuntu abavuga ntabwo ashobora kwibuka neza situation kuko yari iteye nabo bafashije kugira ngo ibyo bintu birangire nta nabibuka uretse kujyaho gusa akavuga biriya abana abenshi abantu bavuye muri Uganda muri za ntambara zo mu Kagera abenshi nibo baguyemo kuko nibwo twari tucyambuka tujya mu Rwanda abo mu Burundi abenshi bari batari batugeraho n'abavuye mu Rwanda abo baje kuzana nyuma n'abo muri Congo abenshi bari muri Uganda abo rero nibo nkubwira bamwe baje kujya za Tanzania twaje kuvanayo abo nabo arimo nagiye nzana ariko kabarebe niba ashaka kumenya ukuri azagende abaze Richard Murefu reka noneho niyo bashaka kugira ngo tuvugishe ukuri amubaze ati wowe ko wacitse Kayumba yakugize gute kandi ni muramu wa Kagame byagenze gute namuku byagenze how happened hari hariya n'umuntu ukomeye ku mbyumba nahuye nawe umubwira ngo azajya agenda nsingiza nk'uko kabareba bivuga muri ya rero guhaguruka ugashaka gusebya umuntu kubera ko nafashaga abantu icyo gihe koko abana bari bababaye nibyo koko ntabwo nshobora kujya mu mazina kuko ntabwo ari ngombwa ariko akabifata ko ibyo byari ukugira ngo njyewe ngo yenda ngo abantu bankunde none ko njye nakoraga ibyo we yakoraga iki kugira ngo afashe abo basirikare aba bavuga njye nafashaga we yakoze iki kugira ngo abafashe icyo yakoraga cyari iki icyo yavuga ati njye nakoze ibi ngibi kugira ngo n'aba basirikare mbafashe ariko Serge dushobora gukorana n'umuntu ejo mugatandukana kandi si bwo bwa mbere bitubaho no mu ihuriro byatubayeho ariko ntabwo byaba muri gahunda zanjye zo kugenda biri gutaranga abantu mu bintu bitajya gusa ngo ni uko ushaka guharika umuntu wese wabaye muri RPA nawe bana bavuye muri Uganda bavuye mu Burundi bavuye muri Uganda bo bazi neza ibyo tugomba kuba twarabafashije kugira ngo urwo rugamba rukomeze kiriya gihe rero ntawari uzi ko azabaho ntawari uzi ko atazakomereka ntawari uzi ko yenda atafatirwa ku rugamba kaba rero we yibwira ko muri 90 ubwo nashakaga kugira ngo aba basirikare bankunde kugira ngo nzabe iki ko ntari nzi neza ko uko bizanarangira n'abo bana ko ntabaga nzi ko bazabaho kugira ngo mbese ubwo ngubwo bazamfashe kandi koko bamwe muri bo bavuye muri iyi bamwe baguye ku rugamba ushobora kuri ku rugamba noneho ukafata abantu ukabafasha kugira ngo noneho ngo urugamba ngo ntiruzarangira ngo muzafashe nuko ibyo wabikora ari ukuzi ko urwo rugamba uzarurangiza cyangwa n'abo ngabo ko urwo rugamba bazarurangiza ariko niba muri ku rugamba wowe ushobora gupfa nabo bashobora gupfa ibyo ntabwo wabipanga icyo bivuze rero ni iki ni ukuvuga ngo twe twagiye ku rugamba tuzi ko ushobora gupfa ushobora gukomereka ushobora gufatwa ushobora kuzimira ariko bo bakabarebe bari bazi ko bazarurangiza bagahora batekereza ko kubana n'abantu ugomba kubana nabo ni ibintu transactional ubane n'umuntu kubera yuko ejo azamfashe kugera ku bintu runaka kandi nta gitangaza kirimo dore turi hanze bari mu Rwanda n'abo ngabo twafashije nibo babakoresha ibyo bashaka so yenda muri struggle abantu bajyamo bafite imitima myinshi itandukanye urumva cyo kumva ko mu myaka ya za 1991 umuntu yumvaga ko abantu bazafasha umuntu kugera ku bintu runaka nuko waba uzi ko urwo rugamba ruzarangira ukiriho niba rero ibyo barabitekerezaga icyo gihe nuko bo bari bazi ko bazageza icyo gihe muri iki gihe bakaba bakiriho aho rero niho dutandukanira Serge
General urakoze twakomeza kuko ureba ibibazo biri hano muri sosiyete yacu uyu munsi turibaza tuti iyo nireba mvuga nti ndabwira abanyarwanda gushyira hamwe ndabwira abanyarwanda kureka amacakubiri ndabwira abanyarwanda kureka kwibona mu dutsiko twabo ngo duhurize imbaraga hamwe twese mu bushobozi bwacu kugira ngo dutabare abanyarwanda bari kuri iriya ngo ya FPR mba mbimininga kandi mba nzi neza ko ibyo nkora ndabikora mu nyungu rusange z'umuturage w'umunyarwanda simbikora kugira ngo mbihemberwe simbikora kugira ngo nshimwe n'urwo rugero nashakaga kuri wowe rero kuko iyo abantu babimbwira ibyo wakoze muri iyo myaka bati rwose wabaye hafi y'ababyeyi kandi waragerageje uko ushoboye ni ikintu cy'ikimenyetso kugira ngo kijye onde rekodi uyu munsi ikindi kintu kiri ahangaha ntabwo ndi bugusubizemo kubigusubirishamo wigeze ushaka kubaka imbaraga muri kiriya gisirikare kuko aravuga ngo hari abasirikare banahungiraga iwawe banze gukurikiza amategeko y'igisirikare waba wari ugeze ugira intention yo kubaka imbaraga ku giti cyawe muri RDF kuko baranabikureze ko wagiraga urugwiro wajyaga mu ngabo mugasangira bakibaza ukuntu umusirikare mukuru nkawe wasangira n'abasirikare batoya bo hasi hari n'abandi bantu babikureze bari hano muri opozisiyo hanze bavuga ngo washatse populisme mu ngabo z'u Rwanda eske populisme wumvaga yakugeza kuki ntabwo wari satisfied umwanya wari ufite kiriya gihe kuburyo washaka populisme mu matsinda gatoya
reka rero nkubwira umuntu uzaguha amakuru nyayo kuko we ntacyamuza kuyaguha kuko ari hanze uzabaze General Habyarimana mu mwaka w'ibihumbi bibiri njyewe nari chief of staff nza guhamagaza inama ya staff and command yo kugira ngo dukore police ya RPA icyo gihe igaragaza noneho imyaka y'umuyobozi w'ingabo zo mu Rwanda akwiye kumara kuko iyo dokumenti iyo dokumenti twarayanditse na proposal turayitanga tuyiherereza Kagame icyo gihe ni njye wari chief of staff ni njye wari uyoboye ingabo twumvikana ko chief of staff akwiye kuyobora imyaka ine gusa yamara kuyobora imyaka ine akaritayaringa akava mu kazi akaritayaringa niba bamukeneye cyane bakamwongera umwaka umwe mu contract tuvuga ko ibyo bintu bikwiye gukorwa ku buryo buri retrospective byavuga ko njyewe nagiyeho muri 1998 nagomba kuvaho mu 2002 ibyo bintu turabyandika dushyiraho na establishment uko abasirikare bazajya bazamuka mu ntera bitari ibintu byo Kagame agenda akaza akagera hariya agasoma amazina ngo kanaka na muhaye generali kanaka na muhaye koloneli turakwa kugomba kujyaho promotion board none igashingira wangu winjira ryari mu gisirikare wakoze kose zinga zimungana gute ufite amashuri angana gute wakomandinze ahantu hangana gute ufite imyaka ingahe niba uri majoro ukageza imyaka ukageza imyaka 46 utaraba majoro ugomba kuba mu gisirikare niba utaraba koroneri ukageza imyaka 55 ugomba kugenda niba utaraba generali ukarenza 55 nako niba ndibuka neza ukagomba kuvamo ibyo twarabyanditse ndanabitanga kabareye buriya niyo wagiye kwa Kagame ngo baramubwira ngo njyewe ndashaka kumuvanaho ubuyobozi bw'ingabo ngo kubera yuko ngo dushaka kumuvanaho ibintu bya promotion ariko ibyo twaragiye kubyiga twohereje n'abantu kujya kubikoraho research baranabizana ntabwo ari byo ngena nari nakuye mu mutwe bareba ingabo z'Abongereza bareba ingabo z'Abanyamerika tureba n'ibyo muri Kenya cyane cyane ibingibi twarekanye bazanye ku Banyakenya muzarebe mujye muri establishment y'Abanyakenya nuko bikorwa ibintu turabitanga babikubise ishoti ni nayo mpamvu n'ubungubu igisirikare cyane ni ukuri igisirikare cy'igihugu kikaba ari igisirikare cya pate kikaba ari igisirikare cy'umuntu ibyo na twari twana icyo gihe babyemera abasirikare b'u Rwanda baba ari abasirikare b'igihugu kuko ntabwo bakaye bari hariya bareba umuntu bakaye bari hariya bareba igihugu iyo nza kuba rero nari mfite izo ambitions nibyo ntabwo nakabyemera n'izo nama ntabwo nakazihamagaje kandi ntawe wari no kunshyiraho pressure Kagame wari warabyinsabye Sinahabyarimana wari warabyinsabye kuko niwe wari minisitiri wa defense nibyo njyewe nari narayize nibyo nari naravanye mu bindi bihugu kugira ngo twubake igihugu kiri professional ibyo rero ibyo kuvuga ko yenda ngo nari mfite ambitions nta na gato kuko iyo nza kuba mfite ambitions ntabwo nagasabye retirement muri gahunda yanjye no mu mitekerereze yanjye kandi n'ibyo nkora byose njye mba numva nakora ibintu nkageza igihe nahabanje igihe bitari ibyo wubaka ikintu kimeze nka kiriya cya Kagame ikintu cya indispensibilite kumva niba udahari nta kindi kizakora abandi ntacyo bashoboye ibyo ntabwo ariyo mitekerereze yanjye ibyo rero niko byakozwe niba hari icyo nibesheho General Habyarimana nari wamushaka kumubaza uti ibyo bintu byavuga byaho kwagomba kugeza igihe ubuyobora ingabo akamara imyaka ine promotion zigakorwa muri uburyo ibyo bintu byaba byarabaye niba bitari byo ngo yenda nanjye ubona bambitse umubeshyi iki ni kimwe kindi rero cyo kuvuga bati uwo yenda ngo njye niyegerezaga abantu njye ndibwira ko ari muri kamere ya buri muntu njyewe aho nakuriye aho nabaye n'abantu babana abantu basabana kandi narabikundaga icyo ni ntabwo nshaka kumva ko nabeshye narabikundaga nasuraga abantu tugasangira bakazi wanjye tugasangira ku bintu bitari korografite nari mfite n'inshuti mu Rwanda zizwi zaba z'abasiviri zaba n'iz'abasirikare impamvu ni iyi abasiviri bamwe bari inshuti zanjye twakoraga tunabana n'abantu baraye mu ngo zabo njya gukora akazi ka RPF abantu najyaraga mu ngo zabo i Burundi nagiye i Burundi niba inshuro zitari hasi y'umunani kubera ibyo nabaga nagiye kujya gukora babaga bantumye nagiye muri Kenya inshuro zingana n'izo aba hantu nahuriraga n'abantu none niba umuntu wararaye mu rugo rwe igihe wowe wari hasi njye nabaga ndi hasi kuko baragucumbikiraga bakanakugaburira bakabushya n'imodoka bakakujyana niba umaze kugera noneho muri leta umaze kuba chief of staff umuntu naza ku muryango wawe uzamwirukana ibyo njye ntabwo nashobora kubikora kuko umuntu wo nari nzi mu Buganda umuntu wo nzi muri Kenya umuntu wo nzi muri Tanzania niba abagaje iwanjye narabwira ko umuntu akwiye kumureka akazi abo basirikare bo bavuga ngo baje guhungira iwanjye nibyo byarabaye uzabaze Jean Paul agomba kuba azi iyo incident agomba kuba yizi ariko ibyo aribyo byose sinzi aho nari mvuye ngira ngo mvuye mu kazi kuko ngeze mu rugo nsanga hari abasirikare sinzi niba bari nk'umunani hari cyangwa nk'icumi ntabwo mbizi uko banganaga sinjye warabinjije mu rugo ko ntabwo nari ntari ababinjije ni abasirikare barindwaga aho ngaho nagezemo nsanga abasirikare babahondaguye ni intere rwose abasirikare barayibwirwe babakwita icyo nakoze nahamagaye uwitwa kanyoni ndamuhamagara ndamubwira ko yaho namaze ibingibi ni ibiki bindi byo mukora ati nanjye ntabwo ari ngewe ati mbwira abandi babikoze oke rero abasirikare nimubajyane ni wowe mbahaye ntagire ikibabaho ni wowe uzababaza abasirikare ndabamuha abasirikare barabajyana none ko abarebe ndumva ndamubisa aha ngaha yarabigize ikibazo none se abasirikare igihe bagize ikibazo bahungira he uretse guhungira ku muyobozi wabo ikindi cyo gukubita abasirikare ufata abasirikare n'umusirikare bafite uko umusirikare bamuhana uzafata abasirikare b'urugo bakubita kuva mu gitondo kugera nimugoroba nibacika bagahunga uzavuge ngo ibyo ngo ni ukubera ko yenda hari uwo ugomba kuba